Blog Talk Radio.
Ndivuje zwa ninga bakwanga ngo kokera kwaganirira cyinyi biganiro nange mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Je nshuti mutaza matwi radita ivugiri Washington DC turi kuwa gatanu ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 muri kumwe nange Serge Ndayizeye mu kiganiro cyanyu mukunda ngaruka cy'umweru igiye niki aho muri kumwe na Epimate Ntamushobora ndetse na Comrade Ali Abdoukalimu kuri uyu munsi rero bikaba binejeje kongera kuza ari injuri buyoro cyo kiganiro nyine n'abatumirwa mumenyereye ngira ngo tutangire tubaye ikaze mbere yuko tujya ku ngingo twabateguriye babanze babasuhuze dore ko baza rimwe mu cyumweru kandi mamubakumbuye ndahera kuri Comrade Ali Abdoukalim. Salam aleikum.
Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comrade Serge, amakuru y'iminsi umeze neza? Icyumweru cyagenze neza?
Turaho turakomeye nk'uko bikurikira nyine. Tuba turi hano 28/28 igihe cyose umunyarwanda yifuje kumenya amakuru y'u Rwanda tuba duhari kandi ibyo n'abanyarwanda babishima. Urumva rero nawe urakurikira imbaza tumeze neza kandi unyumva buri munsi nyine andizera ko ni sinye kumba marise.
Urakoze cyane Serge, ahubwo ntangiriro ngushimira ubwitange bwawe kuko kuva kuwa gatanu uri kuri radio umunsi wose. Ni byiza cyane kugira ngo abanyarwanda ugume baha current affairs, ariko n'abatumirwa bwawe mbashimira, abatumirwa uzana Comrade Barack, Comrade Patrick wariraye, Comrade Mushimiye Jean Pierre, Cedric Ntwari, n'abandi bose ba Chantal Nyange, bose kabisa tugushimire cyane, nabo tubashimire ubwitange no kugeza ku Banyarwanda za analize nziza n'ibisobanuro byiza, ariko na actualities birimo kugenda biba cyane cyane ko mu Rwanda muri cyumweru twagize perezida wa Ubufaransa wahasuye kugumaho abantu update byiza cyane n'ibindi biba byiyongeramo mugenda muvuga. So mbona n'umwanya rero gusuhuza Abanyarwanda badukurikiye banakunda raditahuka mbashimira uburyo batanga za feedback zabo nuko bakurikira. Tubabwire feedback baduha zaratwubaka, zikubaka n'ibiganiro kugira ngo bigire akamaro, ariko ngo tumenye yuko ibyo turimo gukora birimo kugenda aricyo bifasha cyangwa bigenda biha umusaruro so feedback cyangwa iyo muduhamagaye mukatubwira ibyo twa ibyo ibyiza mukatwungura ibitekerezo turabashimira cyane bakunzi baraditahuka n'abanyarwanda mwese Serije nkaba nshaka ngo muri umwanya usuhuza abayoboke bacu abakomoredi bose bari mu ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi hose mu karere I Buraya muri Amerika ariko cyane cyane abari mu gihugu bo bagomba gukora mu buryo butoroshye ariko bakagumizamo bagakora turabashimira cyane kandi turabasuhuza kandi ashaka mbabwire ko tubakunda bakomereza aho ngaho byanze bikunze tugomba gutsinda ngo hari ubushake nta kinanirana kandi ibyacu birimo Imana so Serge aba nifuza ntekereza yuko turi bugira ikiganiro cyiza urakoze cyane kamusubiza ijambo
urakoze cyane comrade Ali Abdulkarim ugeze neza no gushima abaza abitanga bakaza kuri radio buri munsi na comrade François Mutuyimungu nawe abantu baramukunda rwose analiza kora kuri radio cyahuka
cyane cyane icyane yavuzanye na Baraka naramwumvise kabisa
yes yes
ikiganiro cyiza
so ibyo nyine nkuko avuga uti ni feedback z'abanyarwanda zo nta wavuze irondora ni buri munsi kandi turacyafite byinshi byo gukora ntabwo navuga yuko nkanjye uburi hano ntabwo navuga ko ndagera hamwe tuvuga ngo twageze aho twumva ibintu binejeje cyangwa bihagije ijana ku ijana oya turacyafite urugendo ariko feedback ziri positive zishima zo tugomba guhora tuzemera nta nubwo twazisubiza inyuma reka twakire comrade Epimache na mushobora ikaze kuri radio itabuka
urakoze bwana Serge ndagusuhuje nshuhuje na mugenzi wanjye Arabderikari muduhuye muri iki kiganiro nkabansuhuje abadukurikiye bose abanyarwanda aho bari hose cyane cyane abo mu ihuriro nyarwanda n'abandi bakunze iyi radio radio yacu itahuka na ndetse navuga radio televiziyo kubera ko turimo kureba ku mashusho nkaba nizeye ko ikiganiro cyacu kiri bugende neza nk'uko n'ibindi bisanzwe bigenda urakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe Epimache mutima w'igishize ntabwo twakubonye abantu bati twarase rwose ubusesenguzi comrade Epimache na mushobora atugezaho andizera ko rero abakumitinze cyangwa abakurasa ubushize kandi nababwiye ko atari impamvu zaguturutseho bitewe na situasiyo dukoreramo za buri munsi ndetse n'ibyo muba murimo ntabwo byadushobokeye rero kubana nawe ku wa gatandatu cy'umwaka gishize ariko abantu nabo barabyumvise ndagira ngo mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu nko mumenyereye comrade Ali amasegonda 30 isengesho rigufi mbere y'uko tujya mu kiganiro comrade Ali uri kuri mute
ya Serge urakoze cyane ntitwiyoroshye imbere y'Imana Mana nyagasani turiyoroje imbere yawe tukwereka kino kiganiro tugiye kugira Mana tukwereka n'abanyarwanda bose aho bari bose ariko aho bari abari mu gihugu abari mu nkambi mu bihugu bya Afurika byose n'abari I Buraya bahunze ariko n'abandi batahunze aho bari hose impamvu tukwereka abanyarwanda nuko kino kiganiro kigamije kugira cyo cyungurira abanyarwanda bakabona bakivanamo icyatuma nabo bagira uruhare mu mpinduramatwara Mana nyagasani twahagurukiye Mana nyagasani turatekereza yuko amasengesho y'abanyarwanda bose ibyo bifuza byose agahinda barimo ibiki byose Mana ubizi twebwe dusenga n'abakunda idini bose bavuga yuko byose abari umugambi wawe ariko tuzi yuko nta mugambi mu bugira gusa abantu banyuza mu byo banyuramo byose kugira ngo bashobore kugira ubwenge kugira ngo bashobore kugira ibyo biga kugira ngo bashobore gutera imbere Mana turizera yuko bino biganiro tugira hari icyo bifasha ariko turizera yuko ibyo byose nibirangira Mana nyagasani turizera kandi nawe twizeza yuko bitazongera kuba agatebe gatoki gahaguruka igahagarara kurengana kw'abanyarwanda gahagarara abanyarwanda bakaba nk'abandi bantu bakaba mutuzo Mana turashaka ngo ube hagati ya kino kiganiro amarangamutima yacu yashyire hasi ahubwo duhe ubwenge n'ubushishozi bwo kuganira neza tuganire ibyungura urugamba turiho tuganire ibituma dutera intambwe tuganire ibihumuriza abanyarwanda tuganire ibyunga abanyarwanda tuganire ibigira akamaro abanyarwanda aho bari hose Mana turagusaba yuko n'abayobozi b'u Rwanda ikibiganiro tugira n'aya masengesho dusaba udufasha nabo kabageramo bakavana ibiti bashyize mu matwi bagatangira kumva bakoroshya imitima yabo bagatangira gukora cyo umuntu bakemera yuko bavugana n'abanyarwanda bagahagarara n'ibyo barimo gukora abanyarwanda kugira ngo nabo batangire kuba abana b'u Rwanda nabona abana b'u Rwanda ni byigome ni ba Abel ni ba Cain so ugomba rero tugomba gusaba rero yuko wenda ubishoboye abo wabajya mitima yabo bagasubiza ubwenge ku gihe bagakora ibyo bakuregura guhesha icyubahiro binahesha ikiremwa muntu icyubahiro ariko cyane cyane binahesha n'abanyarwanda bose icyubahiro turizera rero mana nyagasani yuko ayo masengesho yacu uri buyakire iki kiganiro cyacu ukagiha intumbero gikwiriye n'ibiganiro byose byo kuri radio itahuka ugashobora kugira ngo bigere ku banyarwanda binoze binabanogeye tukasaba yuko n'ibiganiro byose byo kuri radio itahuka mana nyagasani uzajya ubiha umugisha bikaba ibiganiro biguhesha icyubahiro bihesha n'abanyarwanda icyubahiro ariko hari icyo nubyo bungura kuri uru rugamba tubigusabye twizeye yuko byose ubyumva mana nyagasani turiyobe twongeye kwiyoroshya imbere yawe urakoze amen alhamdulillah rabbil alamin amin amin serije urakoze cyane serije
urakoze cyane comrade Ali Abdul Karim ku isengesho ryiza reka abadukurikiye kuri YouTube live murakoze cyane uwitwa good citizen mukomere cyane comrade serije turabakurikira gatanu kuri gatanu David twagira Yezu nawe mukomere cyane tusuhuza epimake good citizen twebwe turi mu Rwanda umwuka w'impinduka turi kumva ko uri bugufi kubera akazi kanyu gakomeye mukomere mukomeje gukora kuraje twagira Yezu hamwe na Ali Abdul Karim turabashuje rero namwe kuri commentaire zanyu na mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ndagira ngo tujye ku ngingo zacu rero turaganira iki kuri uyu mugoroba turibanda ku rugendo rwa Emmanuel Macron kuko ndagira hari ibintu ngira ngo bisobanuke nanone ejo twabitinzeho mu kiganiro nagize na bagenzi bacu baboneka mu kiganiro ubukene n'imibereho y'abaturage twagize ikiganiro kirekire kandi abantu bose bavuze ati nta cyo mwasize inyuma ariko burya burigihe ibibazo by'abanyarwanda ntawavuga ko yabivuga ngo birangize hari igihe buri gihe usanga ari cyo wibagiwe kiri inyuma kandi byiza ko kuri uyu mugoroba ni nacyo turi bukore kugira ngo twongere twereke abanyarwanda icyo twe dusabwa nk'abanyarwanda nabivuze ejo kandi abisiramo niture muri opposition enopoza cyangwa muri opposition abasabwa gukora cyane kugira ngo n'amahanga abone impamvu agomba kumushyigikira amahanga na za leta bumve impamvu bakwivana ku butegetsi bubi bw'agatsiko bagashyigikira koze ya opposition niyo mpamvu rero iyo tuvuga ngo tugomba kuba urugero tw'umusemburo tukaridinga by examples ntabwo ari njye wabizanye cyangwa se njye ubizivuze bwa mbere ahubwo biri no mu mahame ya diplomasi turaza kubishimangira umunsi cyane tureba ku muvuno w'ubufaransa ndetse n'umubano w'u Rwanda n'ubufaransa usobanuye iki opposition ya kwidemarikite twebwe bagenzi banjye turi mu ihuriro turabitekerezaho iki kugira ngo dusangire ibitekerezo abandi wenda bari mu yandi mashyaka ya politiki twavuze ku bintu birebana n'ikintu cy'imbabazi imbabazi zikunda kuvugwa mu banyarwanda cyane ariko nkeka ko dufite umuco wenda karande bitewe n'amateka turimo bamwe bavuga ati abandi nibo badukoreshereje bagomba kudusaba imbabazi abandi bati ntiduhabwe imbabazi ntabwo tuzemera ati musaba imbabazi ujya wumva abantu bavuga ati kanda kanasaba imbabazi ariko ubundi imbabazi ni iki ese imbabazi zifasha nde ari uzisaba n'uzihabwa ni nde zifasha muri politiki ho imbabazi zivuze iki ejo mwabonye ko bati Macron yasabye imbabazi ariko amagambo ya Macron usibye ko ari igifaransa navuga ko cyitwa inshoberamahanga ururimi rw'igifaransa rukungahaye ku magambo na Kagame navuga ko atabyumvise ariko baracyabati Macron yasabye imbabazi turaza kurebera kuri izo mbabazi none turi no mu muco w'abanyarwanda iyo abantu bavuga bati bamwe ntibasaba imbabazi mwevuge mukora mudusaba imbabazi nimuze mudusaba imbabazi ukibaza uti hagati y'abasaba imbabazi n'abazitanga bahurire kugira ngo bakorere hamwe narabivuze nanone ni nta mwanzuro muri politiki wari umwanzi wawe zahinduka umukunzi wawe ese twavuga yuko ibyaha byose Kagame yashinje abafaransa muri imyaka 30 abafaransa babyirengagije turaza kubigarukaho turaza no kureba kuri bya bikorwa rero yagiye avuga cyane cyane ngendimana ku gifaransa niho mbona kubera ko n'ururimi rukomeye na education ibindi ntacyo nza kubivuga wena mwaza kubikomozaho mu bishati izo nzo nyingoro turi bwubakireho kuri mugoroba ngira ngo dutangire ariko nanone twibuka yuko ikintu cy'amere kirangaha n'ukwibaza ngo twe turakura miki Kagame afite ibyo avanyemo nyirubwite ni nayo mpamvu avuga ati ndashima Macron abandi bari baranyangiye batanyumva afite ikimunejeje avanyemo ariko se twebwe nka opposition twavanyemo iki cyangwa twe twakora iki aha niho wenda bamwe ntandukanye n'abandi bavuga bati oya ntiyarakwiye kujyayo ariko ubufaransa burya si n'ubufaransa buri gihugu gifite inyungu zacyo habwa inyungu z'igihugu zabangamirwa na opposition nyarwanda ibyo nabyo turagenda tubigarukaho mu nyemerere gatoya twibukiranye ijambo rya president Emmanuel Macron ndashima Macron muri diraxelere dushyire mu kinyarwanda tubanze turitega amatwi ku bataryumvise cyari mu gifaransa ariko turishye mu kinyarwanda nk'uko mugenzi wanjye abikoze tubanze turiyumve ryose
twongeye kubasuhuza abakunzi ba radio itahuka kandi twizera ko muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza ko nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nicyo tubifuriza twagira ngo tubagezeho ijambo rya president Emmanuel Macron yavugiye ku gisozi ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2021 n'icyo abantu mu ngeri zitandukanye bagiye barivugaho reka tugarukire ku byatangajwe n'abantu batandukanye ku ruzinduko rwa perezida Emmanuel Macron w'u Bufaransa uruzinduko yagiriye mu Rwanda ku matariki ya 27 kugeza ku 28 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2021 uru rugendo akaba ari urwa kabiri rukozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa nyuma ya jenoside mu mwaka w'igihumbi 1994 reka duhere ku ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa ku rwibutso rwa gisozi aho yatangije amagambo agira ati seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter umugani w'ikinyarwanda ugira uti ijoro ribaruwa riraye perezida Macron akomeza agira ati ayo magambo aratwibutsa uguceceka kugoye gushyikira kwa miliyoni y'abagabo abagore n'abana batakiturimo ngo batubarire iryo rimbuka ry'ubumuntu biteye ubwoba kuri ayo masaha aho byose byacecetse biratwibutsa kwiruka amasigamana kw'inzirakarengane zashobewe aho mu mashyamba no mu bishanga kwiruka bitari bifite aho biganisha no kubura ibyiringiro guhigwa bukware byakorwaga buri gitondo buri gicamunsi mu bikorwa nkuramutima by'ubunyamaswa bukabije biratwibutsa amajwi yabo bose nyuma yo gusitara bahanganye n'urupfu hamwe n'icwarubozo ry'abicanyi bakirinda gutaka rimwe na rimwe kugira ngo barebe ko bahesha amahirwe yo guhunga umubyeyi umwana inshuti bagerageje kurengera kugera ku kuka kabo ka nyuma ayo majwi yacecekaga mu gihe mu rukerera hazamukaga amajwi akura umutima y'indirimbo zihamagarira abari bahuje igikorwa cy'ubwicanyi guhura n'abandi mu mvugo bitiriye ibikorwa byabo bavugaga ko bagiye ku kazi aha hantu ku gisozi harabasubiza ibyo byose bagerageje kubambura isura amateka kwibuka ibyifuzo inzozi ariko cyane cyane agaciro ku bibaranga izina aya mazina yanditswe rimwe iruhande rw'irindi mu buryo buzahoraho kuri ribuye ry'urwibutso ibuka aya magambo twumvisha nanone ijwi ry'abahetse inkuvu z'iryo joro abahetse ibisebe bikomeye byo kuba bari bahari icyo gihe kandi bakaba banakiriho abo tutigeze tubasha gutega amatwi ngo twumve ububabare bwabo haba mbere muri icyo gihe ndetse na nyuma yaho kandi ahari aho niho hababaje kurushaho abarokotse abacitse ku icumu impfubyi ni kubw'ubuhamya bwabo ubutwari bwabo icyubahiro cyabo tubasha kumva ko atari ikibazo cy'imibare cyangwa amagambo ahubwo ari ingano y'ubuzima bwabo tudashobora kugira icyo twabusimbuza ayo magambo arasobanura amarorerwa afite izina genocide ariko kandi saho agarukira kuko turi kuvuga ubuzima n'indoto zabwo zose bwakuweho inshuro miliyoni genocide ntigereranywa igira uruhererekane igira amateka isukwayo genocide igira uwiyibasira abicanyi nta yindi nyota bari bafite atari kurimbura abatutsi bose uko bakabaye abagabo, abagore, ababyeyi, abana. Iyo nyota yarimbuye abo bose bashatse gutambamira uwo mugambi kandi ntiyigera itezuka kubo yahigaga. Jenoside ituruka kure, irategurwa, yinjira mu ntekerezo z'abantu buhoro buhoro kugeza irimbuye ubuzima bw'undi. Ibona isoko mu nyandiko z'ubuheza nguni muri gahunda zo kwiganza ku wundi binyujijwe mu bimenyetso byizwe mu buryo bwa gihanga. Igenda ifata ibyicaro binyuze mu gutesha agaciro undi bya buri munsi, mu gutandukanya abantu no kubarigisa, hanyuma ubugome ndengakamere bukazajya ku karubanda, gahunda y'irimbura igatangira. Jenoside ntijya yibagirana, ntishobora gusibwa, ntigira iherezo, ntitubasha kubaho nyuma ya Jenoside, ahubwo tubana nayo uko dushoboye. Mu Rwanda bivugwa ko inyoni zitaririmba ku ya karindwi mata, kuko zibizi neza. Ni inshingano z'abantu mu guharanira kudaceceka mu izina ry'ubuzima tugomba kuvuga, kwatura no kuzirikana. Abicanyi bigabije bishanga imisozi za Kiliziya nta sura bagiraga y'Ubufaransa, ntabwo bwigeze bufatanya nabo. Amaraso yamenetse ntiyatesheje agaciro ingabo n'ibiganza by'abasirikare, nabo babonye n'amaso yabo ikitagira izina, bapfutse ibisebe kandi bazinzika amarira yabo. Ariko rero Ubufaransa bufite uruhare, amateka n'inshingano za politiki mu byabaye mu Rwanda, bufite umukoro ari wo kureba amateka uko yabaye, bukemera uruhare mu bubabare bwateje abaturage b'u Rwanda, bugerageza igihe kirekire kwirengagiza kugenzura ukuri. Mu kwinjira guhera mu mwaka w'1990 mu makimbirane butari bufiteho amateka, Ubufaransa ntibwabashije kumva abari baragerageje kububurira, cyangwa se ahari bwumvaga bufite imbaraga zikomeye zo kuba bwahagarika ayo makuba. Ubufaransa ntibwabashije kumva ko mu kugerageza kubangamira ubushyamirane bwo mu karere cyangwa intambara, byatumye ubwabyo buguma ku ruhande rw'ubutegetsi bw'abajenosideri. Mu kwirengagiza imburo z'abashishozaga neza, Ubufaransa bwiyambitse inshingano ziremereye mu ruzungutirane rw'ibyaje kugera ku makuba, mu gihe nyamara bwageragezaga kuyirinda. Arusha mu kwezi kwa munani mwaka w'1993, Ubufaransa bufatanyije n'Abanyafurika bwatekerezaga ko bwageze ku mahoro, aho abayobozi hamwe n'abahagarariye ibihugu byabo bari baragerageje kandi bizera ko kumvikana ku igabana ry'ubutegetsi byajyaga kujya mu bikorwa. Uwo muhate wabwo wari uwo gushimwa kandi warimo ubutwari, ariko byose byaje kuba umuyonga bitewe n'imigambi y'ubujenosideri itarashakaga ko hagira igitambamira gahunda ya kinyamaswa yateguwe. Igihe muri Mata umwaka w'1994 abicanyi batangiraga mu buryo buteye isoni icyo bise gukora, umuryango mpuzamahanga wafashe amezi atatu yarambiranye bikabije mbere yo kugira icyo ukora. Twese twatereranye inzirakarengane imbere y'ayo marorerwa yabaye ku bwidegembye. Icyakurikiyeho ni uko mu gihe abayobozi b'Ubufaransa bari bagize ubushishozi n'ubutwari bwo kwita ubwo bwicanyi jenoside, Ubufaransa ntibwabashije gufata ibyemezo byari bikwiye. Kuva icyo gihe imyaka 27 yo kwishishanya yaratambutse, imyaka 27 yo kutabasha kumvikana n'ibikorwa byo kugerageza kwegerana mu mucyo ariko bikanga, imyaka 27 y'akababaro kuri abo babana mu buzima bwabo n'ihangana mu ntekerezo ryo guhora bibuka. Mu gihe mpagaze aha nciye bugufi iruhande rwanyu kuri uyu munsi, nje kwemera ubukana bw'uruhare rwacu, bityo akaba ari gukurikira igikorwa cyo gushakisha ubumenyi n'ukuri byo byonyine bigeza ku kazi kanoze k'abashakashatsi n'abahanga mu mateka, mu gushyigikira urungano rushya rw'abashakashatsi, abagore n'abagabo bafunguye urubuga rushya rw'ubumenyi. Twizera ku ruhande rw'Ubufaransa ko n'abandi bose bafite aho bahuriye n'aya mateka bazafungura ububiko bw'impapuro zabo. Kwibuka aho hashize bijyana kandi, iki ni ingenzi, no gukomeza igikorwa cy'ubutabera. Dufata umwanzuro w'uko nta muntu n'umwe ukekwaho ubwicanyi muri jenoside ushobora guhunga ubutabera. Kwemera ayo mateka ni uruhare rwacu, ni igikorwa kidategereje ikindi kintu ku rundi ruhande. Ni ukwinegura kandi nitwe bireba. Ni umwenda dufite inzira karengane y'inyuma y'imyaka yose ishize. Ni impano ku bakiriho, aho dushobora baramutse babitwemereye kongera koroshya ububabare bwabo. Iki gikorwa cyo kwemera binyuze mu mwenda hamwe n'impano biraduha icyizere cyo gusohoka muri uwo mwijima, tukongera tukagendana hamwe tugana imbere. Muri urwo rugendo, abafite ijoro ryo kubara nibo bonyine ahari babasha kubabarira, bakaduha iyo mpano yo kutubabarira. Mu kwibuka, ndashaka uyu munsi kwizeza urubyiruko rw'u Rwanda kutuzongera guhura tutagize ibyo dusiba mu byahise. Hari amahirwe aduha inshingano twese zo guhuza umubano mu bwubahane, mu bushishozi, mu bufatanye hagati y'urubyiruko rw'u Rwanda n'urw'u Bufaransa. Ngicyo icyo mbahamagarira aha ku Gisozi. Nicyo gisobanuro cy'icyubahiro nifuza guha abo bose tuzahora twibuka bambuye amahirwe ejo hazaza, kandi dufitiye umwenda wo kubashakira andi. Ngiryo rero ijambo Perezida Emmanuel Macron yagejeje ku bari bateraniye ku rwibutso rwo ku Gisozi ku itariki ya 27 Mata Gicurasi uyu mwaka wa 2021. Nyuma y'iri jambo rya Perezida Macron, abantu b'ingeri zitandukanye harimo abanyepolitiki, abanditsi, abahanga mu mateka bagize icyo barivugaho. Reka tubagezeho zimwe mu ngero nkeya. Marine Le Pen uyobora ishyaka ryitwa Front National yagize ati: gushinja Ubufaransa kugira uruhare muri Jenoside nk'uko byakozwe na Perezida Emmanuel Macron ni igitutsi ku Bafaransa bose, ingabo, abaturage n'abari mu mashyirahamwe ategamiye kuri Leta bagerageje mu gihe cya Jenoside gutabara no kurinda abahigwaga. Agakomeza agira ati: Ubufaransa bwubahwa iyo bwiyubashye ubwabwo aho kubika umutwe no gusaba imbabazi ku byaha butakoze. Colonel Luc Marchal, uyu mugabo wari wungirije wayoboraga MINUAR mu Rwanda mu gihe cya Jenoside, avuga ko kunoza umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa bitagomba gukorwa ku giciro icyo ari cyo cyose. Agakomeza agereranya urugendo rwa Macron mu Rwanda n'urwigeze gukorwa na Edouard Daladier wigeze kuba minisitiri w'intebe w'Ubufaransa ari kumwe na Neville Chamberlain wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, bakajya kureba mu mwaka w'1938 Adolf Hitler ngo bumvikane ku masezerano y'amahoro, bakaza gusinya amasezerano ariko yatangagaho igitambo igihugu cya Czechoslovakia bagabije Hitler. Gusa nabo ntibyaje kubahira kuko bitabujije intambara kuba, kandi nabo bakaba barahagiriye igisebo cyo kwitesha agaciro bahura n'umwicanyi. Colonel Luc Marchal akavuga ati: tuzaba tureba ingaruka z'uruzinduko rwa Macron i Kigali niba rugamije gushishikariza u Rwanda kuzigarurira uduce tumwe twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibyo bita balkanization. Ati: ni ukubitega amaso. Hervé Chesville, uyu mwanditsi w'Umufaransa, we ashima ko Macron yavuze umuhate Ubufaransa bwagize mu kugera ku masezerano y'amahoro, ariko akamugaya ko yavuze amasezerano ya Arusha hanyuma akirengagiza kuvuga ku byayashenye, ntagire icyo avuga ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku ya 6 Mata mwaka w'1994 ari kumwe na mugenzi we w'u Burundi, ndetse akanirengagiza kuvuga ku ntambara yahise yuburwa na FPR. Madame Gahongayire Clementine, uyu mutegarugori wacitse ku icumu akaba aba mu Faransa, yanditse ibaruwa yageneye umufasha wa Perezida Macron, Brigitte Macron, aho agaragaza ubutwari ingabo z'Ubufaransa zagize mu kubarokora cyane cyane ahitwa Nyarushishi, akavuga ko atemeranywa n'abakomeje gushaka kurega ingabo z'Ubufaransa kuba zarakoze Jenoside, akamusaba ahubwo kuzazishimira. Michela Hong, umwanditsi w'Umwongereza kazi mu nkuru yacishije mu kinyamakuru The Guardian, avuga ko isi itangiye guhumuka amaso mu kumenya neza Paul Kagame uwo ari we. Akomeza avuga ko muri politiki rimwe na rimwe hari ibimera nk'amayobera, akagaragaza uburyo Ubufaransa bwaregwaga kuba inkoramutima ya Perezida Habyarimana, none ubu bukaba bwarahindutse inkoramutima y'uwo musimbuye ari we Perezida Paul Kagame, kandi we na FPR ntacyo batakoze ngo bazimye imbaraga z'Ubufaransa mu karere. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko zimwe mu mpamvu isura ya Kagame wigeze gufatwa kera nka Wonderful Boy ndetse n'umuyobozi w'igitangaza wazanye impinduka mu bukungu bw'igihugu cye ubu noneho afatwa nka ruharwa mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu kwica kurigisa no gufungira ubusa abatavuga rumwe nawe abo ni bamwe rero mu bagize icyo bavuga ku rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron mu Rwanda tukaba rero hano kuri radio itahuka dukomeje gutegereza namwe banyarwanda abanyarwandakazi kutubwira icyo mutekereza kuri uru rugendo niba ha koko hari inyungu rwazaniye u Rwanda murakoze rero iyi nkuru mukaba mwayiteguriwe na Axel Kanijabo mbifurije amahoro y'Imana nakagaruka
urakoze cyane comrade Axel kuba wabashe nyine kudutunganyiriza izo nkuru zirafasha rero no mu bitekerezo byacu ejo nazicagamo nihuta nyine yuri live ntabwo ubasha kujya kubona uburyo ujya gusoma inkuru ngo uyisobanure wagize neza no kufata uyu mwanya ukazitunganyiriza reka twicare mu kiganiro cyacu rero nyuma yo kumva ijambo rya Macron mu Kinyarwanda nk'uko Axel yabidukoreye ndagira ngo mpere kuri Ali Abdulkarim Ali Abdulkarim nyuma y'imyaka irenga 30 ubutegetsi bw'i Kigali cyane cyane Kagame buriya n'ubutegetsi bw'i Kigali turabubeshye rero tuvuga ngo ubutegetsi bw'i Kigali Kagame mwenyewe Kagame nyirubwite ashinze abafaransa ko bakoze genocide ubundi genocide ni cyaha kibi cyane ndengakamere gihanirwa mu rwego rw'amategeko ntabwo umujenosideri ababarirwa ntabwo umujenosideri akirwa iki kibaba umujenosideri aho ava akagira agomba gukurikiranwa agahanwa ndagira ngo mwumve aya magambo arakomeye genocide ni cyaha kiremereye nta kuntu Kagame ushinja abafaransa ko ari abajenosideri nyuma y'imyaka 30 bageze aho bakata dire tutazi Kagame aravuga ati ndi satisfait n'amagambo ya Macron kuruta gusaba imbabazi Komande Ali iyi nkuru cyangwa akizasiyo z'u Rwanda za Kagame pardon za Kagame ku bafaransa urazizi wabaye muri FPR mbere yo gutandukana nayo n'uyu munsi urayizi kuturusha twese nge nsanga ikibazo kirangaha Kagame impamvu ashinja abafaransa cyangwa impamvu Kagame afite urubanza n'abafaransa ari uko bamutegeye ku ndege kuko iriya ndege ntaho yagiye narabivuze ejo n'igihe bazagarura indege Kagame azongera avuga ati muri abajenosideri muri raporo ya Vincent Decret baravuga ngo abafaransa biyemereye ko bagize intege nkeya bagize icyaha cyabo ni morale icyaha ni morale ikosa ni morale babaye avegre babaye impumyi ntibabashe kubona Macron yabigarutse ati bagiriwe inama ntibakumva bagumye ku ruhande rw'iyo leta bavuga ngo yateguraga genocide usibye ko ngewe biranangura kumva yavuga ngo leta yateguraga genocide niba bavuga leta Habyarimana akaba ari wapfuye mbere biragoye wenda bivuga ati y'abatabazi byakurikiye na leta y'abatabazi wenda byanakumvikana ariko kuvuga ngo icyaha cy'abafaransa n'icyaha morale kandi Kagame yabitaga abajenosideri kuba bari complice muri genocide noneho ikiza guhinduka morale noneho uyu munsi Kagame ati it's okay ijambo ryawe rero ruta gusaba imbabazi ndagira ngo ijambo umwe kutekereza aya magambo kuko n'uyu munsi turacyumva abantu bavuga bati basabye imbabazi ntibasabye imbabazi mu Rwanda bavuga bati yasabye imbabazi ariko muri iyi disikuru ku bantu bazi igifaransa bakiminujemo ndetse bashaka kudufasha nta hantu gusaba imbabazi birimo kugera kwicisha bugufiya ukagira ukaba embo ukifatanya n'umuntu uri mu kabaro ntabwo bivuze yuko uba wiyakiza igifaransa kirakomeye kiririshe mu magambo ariko abantu b'i Kigali bumva ko ibyo Macron yakoreye ariya ari ugusaba imbabazi usibye ko Kagame yarabyumvise ahita abisimplifiye ati n'ubundi ati ubutumwa bwawe buruta gusaba imbabazi ndi satisfe ku ruhande rwanjye Comrade Ali Abdulkarim nagira ngo ijambo nawe numva ukitekereza kuko ni inkuru ikirimo kuvuga mu makuru mu Rwanda no mu mahanga ntabwo turavuga ko ishaje iracyari mu makuru avugwa cyane gerageza tubwire ishusho uko uyibona niba Kagame yaravuye ku byo yakinze abafaransa muri imyaka 30 abashinja ko bagezeho muri genocide nabo bishe kimwe n'abakoze genocide
Serije urakoze cyane Serije mbanze nsuhuze mugenzi wanjye Comrade Depimache ubushize naramushuze ntiyaza niyo mpamvu nabanje kumekinga shwa ngo arabonetse so epima comedy match wakoze noneho gutunganya ibya technique byose kaboneka now Serge mbere na mbere kunamire abagenzi bacu baguye muri ari amahano yagwiriye u Rwanda ariko mvuze kunamira ndashaka ngo tunamire abanyarwanda b'ingeri zose kandi bantu bose baguye muri ari amahano kuko twebwe nk'abanyarwanda tuziko abari gisoze hariya atari ubwoko umwe gusa ariko ari abanyarwanda amahano yagwiriye abanyarwanda bikozwe n'abanyarwanda tugomba kunamira abanyarwanda so dutangira kino kiganiro tugomba kwemera yuko uruhare rw'ibyakozwe n'ababikoze nabo byakorewe ari abanyarwanda icyo ngicyo abari cyo dutangira ntabwo kujijisha ambiguïté yose ivemo Serge n'abadukurikiye ibi birimo kuba ubu ngubu ibiriya makoro yakoze njye ku bwanjye ariko ntekereza na benshi ko tubibona turabona ko Ubufaransa bwongeye gusubira muri cya gihe cy'ubwo buyobozi barimo guseka bwa Habyarimana na Chirac
na Mitterrand
ariko turaza kubisesengura turebe impamvu nizihe nibyo twigeramo ni ibiki kuko nabyo hari ikindi kintu ari byiza birimo nta buri kintu cyose kigira icyiza n'ikibi cyacyo hari byiza birimo hari byo kwigiramo hakaba harimo n'ibibi birimo so Serge rero kuki ntangiye ntyo mvuga nti bino bintu byakozwe n'abanyarwanda Serge abandi bantu bose ibihugu byose bya Afrika byarakoronijwe kandi ibihugu byose bya Afrika bigiye bigira amahanga agiye atandukanye ariko mu Rwanda gusa niho twebwe tugira ibintu byo gutandukana ku burongo budasobanutse mbere icyo gihe cya kibi iyi mishamirano yari ihari irya kujyaho byari hagati y'abahutu n'abatutsi imwe politike mbi iciriritse yari ishingiye ku moko ariko muzi neza yuko nubwo n'abatutsi igihe cyasimbutse bakazamukanwa nubwo aba banyarwanda ubwabo hariho politiki ishingiye ku turere bamwe badashobora kuvuga abandi bashobora abandi aribo bafite ijambo abandi bagenda bubitse umutwe n'opportunite batazibona bingana so iki kinda cyangwa nyivuge kize gushana naho tugeze ubu ngubu kugira ngo twige n'ibiki twigiramo icyo makororo yakoze njye ndashaka ngo mbere na mbere mushimire kuba bemeye responsibility yabo yo kuba ari igihugu cy'igihangange cyari gifite ububasha bwo kuba cyabwira u Rwanda n'abanyarwanda ngo nimujye hamwe mukore iki mwiyunge mukemure bino bibazo Serge umunsi inkotanyi zateye Kagame ntabwo yari ahari Kagame arimo kuva muri Amerika asanga inkotanyi nayo ngo ajye agana urugamba mu Bufaransa baramufashe n'uwo yanyuze bamufatiyeho banza yari yakoresheje Air France muri icyo gihe Air France yajyaga muri Uganda baramufata yakijijwe n'abanyarwanda bandi bari bahari b'inkotanyi bari bazi ko ari buhanyure niwe wamukije baramusima basa nk'abamusimaguringa
ariko Ali reka nkurabwoye gatoya Comrade Ali uranyumva neza
ndakumva
nkeka ko atavaga muri Amerika kuko yafashwe 1991 1991 kandi yari yarageze ku rugamba umyeka ko n'indi business yari agiyemo nawe kunigota
oya ibyo ngibyo bagumye bamfata ibyo ngibyo no mu Bubiligi baramuhize na hano muri UK baramuhize ndavuga agenda yanyuze hariya byo mvuge ava Potrebonhas
ariko ntabwo ari guyafashwe
oya nabwo baramuhize aratoroka ntabwo bamufashe
okay guhigwa
nabwo ntabwo bamufashe baramuhisha aragenda yagenda gakinyeshyamba uko ubona Kagame duhiga hakaba n'amareta amufasha kugira ngo baduhige nawe abari muri FPR nibo babinyuzemo
okay makes sense yeah it's so, a beautiful canon
So yes, so ibi bintu n'abafaransa bakoreraga iyo leta icyo gihe bafata abantu. Kagame nijye ashaka gukoresha abafaransa ngo bafate abantu babasubize mu Rwanda cyangwa bahohote. Yabindi wumva abantu bibuka cyangwa bakabare bavuga ngo aho bari hose tuzakora iki tuzabahungeta. Exactly nibyo aya mareta yabikoraga kandi bazi yuko mu Faransa n'umwe kuvuga ngo mu Faransa bwari buziko ubwo burenganzira bwa muntu bo babwubahiriza bakabibana bwubahiriza ariko n'ikindi n'igihugu cyari gikomeye ariko mu Faransa wibuke nibwo bwabwiye Habyarimana ngo fungura opposition fungura space ya opposition abandi bagira so bari bafite imbaraga zishobora kuvuga ziti bino bintu nibihagarare twebwe twari muri FPR Serge tureke ibintu byo kubyaryana nzi yuko abafaransa baje ku rugamba nabo bakarwana urabyibuka FPR itera bwa mbere igihe babarasaga muri mu Kagera igihe FPR bavuga ngo yarangiye babasenye barangije ubufaransa bwari bubirimo abakongomani barimo n'abandi bantu benshi cyane bose babaye mobilize n'abafaransa ko barabarogura n'ubufaransa
abafaransa batashye 93 kugira ngo akoro darusha ibashe kujya mu bikorwa
urakoze cyane so bari party ya part and parcel ikibazo now ibi bintu barimo kuvuga ngo bateguye genocide barayiteguraga Serge iba abantu barabizi mu turere twose muri za komine zose bahaga abantu bita ngo n'abayusi cyangwa n'abagomesiteri bahaga abantu intwaro zo kwirinda ntubona Kagame niwe akora kimwe n'abariya aho abantu bitwa ngo ni intore intwaro bareba ntumva ngo n'abadaso n'abaki bo babahaga intwaro igihe cya Habyarimana irazwi iyo raporo yanditswe Alison Dafoje n'undi bayikoranaga muri 1991 1991 nushaka raporo nzayikorereza uyibone boy the forge muri icyo gihe avuga ati irimo gutegurwa bino ni ibintu bishobora kuzaba bibi cyane kuko barimo kwaminga abasivili buri komine yajyagamo imbunda zirenga 1500 ibyo byubakira aho ngaho uko niko bakora imishyikirano iko operation irimo gutraining uko bagabanje ngo
epimacho ndaza kudufasha nibyo byitwaga local defense kuko nzi ko hari programme yitwaga nk'iyo kuri leta bya Imana epimacho sinzi wenda
ni yo kwirwanaho banabashishikariza ngo birwaneho so ibyo bintu rero byose iyo maze gutegura abasivili bamaze kubafasha izo mbunda na local people bari radical ukabafasha izo mbunda ikimenyesha iyo habaye ikintu kiba gifite byanze mwe twita ngo kurasa indege no gutwika umuriro umuriro maze uriho peteroli muzi ngo peteroli kuba abantu imbunda washyiraga nk'aho urimo gushyiraho peteroli hari nzakantu gato gusa ngo bitwike ibi bintu rero abafaransa bagomba kuba bari babizi ko bafite intelligence kandi bahaga military advice kuri iki kuri leta ya Habyarimana bagombaga rero kumenya yuko ibyo bintu batagomba kubikora kuko bazi yuko abaturage babo badashobora kubaha imbunda ariko ubu baremeye leta basapotingaga n'imbunda zimwe bahaga iyo leta bazishyira mu giturage kandi giturage hariho abandi batakinze hariho civil war urumva icyo bishaka kuvuga so ni byiza rero kugira ngo yemere noneho avuga ati okay amakosa yarabaye icyo ni icya mbere amakosa yarabaye ariko twe ntabwo twari tuzi ko bizaba genocide ariko icyo gihe abaduhaga warning nk'izo raporo za Alison Dafoje barazibonaga zajyaga muri Loni ubufaransa buri muri Loni ni permanent member wa UN wa UN Security Council iyo babikoresha byari guhinduka ariko ntibabikoresheje nk'uko n'ubu ngubu nsoza nza kuza kubwira yuko barimo gukora amakosa turimo kubabura ariko Kagame arimo kwica abanyarwanda arimo kwambura abanyarwanda ibiki byose bihari byose arimo onesho naba bakikacumu uyu mugabo arimo kunamira makuru arimo kunamira Kagame arimo abamere naba arimo kubagabanya arabica umunsi ku munsi barabizi ntabwo bashobora kutubwira unago bizi ko bafite intelligence turabandikira dukora diplomacy buri kintu cyose barakizi actually tunakora diplomacy muri diplomacy yacu dukora turabwira tuti ibyo
Habyarimana yakoze tuhaguruka ngo tumurwanye twebwe twari muri FPL nibyo Kagame arimo gukora muri mushize ibiti mu matwi abandi barimo kumushyigikira murimo gukora makosa ndashaka ngo nemeranye n'uyu mudamu witwa Mikaela Wrong one tikira gitabantol and waravuze ati ibihugu byo muri West bindi birimo gukanguka Kagame arimo kwisanga ati bamvumbuye y'Amerika yaba UK yaba European Union yaba abandi barimo kugenda bavumbura bavuga bati no uyu muntu umwicanyi ibyo arimo gukora bitandukanye n'indangagaciro zacu our core values zo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu biratandukanye Ubufaransa bwongeye gukora aya makosa nk'ubwo bwakoze cya gihe bugiye kujya gushidika na Kagame buramwakiri bugiye muri tebo so history y'u Rwanda irimo kwisubiramo Ubufaransa rero bube tayari niko bizongera gusaba izindi mbabazi iki ni ikingenzi cyane kugira ngo abantu bacyumve bakimenye niki tuvana muri nk'abanyarwanda mbere na mbere Ubufaransa bwari bushamiranye na Kagame cyane na Kagame ashamiranye nabyo ariko Kagame amenye ngo amerewe nabi yemeye koroha yahi agiye gupfukamira abanyarwanda abafaransa agiye kubakorera baramuhatse aranbemera n'abazanye nabya bintu byose baregaga arabitaye kuko bakeneye gukomerewe nabi icyo ngicyo twebwe muri abarwanya Kagame icyo kintu twibagiwe nicyo kintu tutajya dushobora gukora dufite inzangano cyangwa tukagira utuntu duto tuba twaradutandukanyije kwisanga ariko dushyira imbaraga cyane aho kuvuga ngo turebe the bigger picture ni iyihe niyo gutabara abanyarwanda bigger picture ni iyihe niyo gukora uko dushoboye tukareba ngo iyi leta imereye n'abanyarwanda natwe twese hamwe tumereye nabi turayihagaritse twebwe tukisanga ugomba kuguma muri bya bindi bya kera nk'uko ubu Kagame kuko amerewe nabi yari kuguma avuga ati ubufaransa n'abagenosideri ubufaransa n'abagenosideri ibyo yabitaye Serije irabizi ibyirwa bivuga ku maradiyo bataka ingusango bangaba barataka hari ababa bataka abantu mu FDU Victoria avuga ikintu bakamataka RNC barayataka yo buri munsi mbese opposition gasanga mwebwe ubwanyu mumeze nk'insenene ibi rero bikwiriye kutwigisha yuko politiki nta permanent enemy haba ahubwo habamo mbere na mbere ikintu cyo kureba ngo interest imbaraga ukeneye ziri hehe uri yaraziguha niba ari n'umwanzi wawe ukwiriye kuyitegura kuvuga uti ibyabaye ntabwo twabihindura ariko hajya imbere dushobora kuhahindura mu kizungu baravuga you cannot change ibyamaze kuba ariko you can define the shaping ibijya imbere iki kintu ni cy'abanyarwanda bakwiriye kwiga maze kuvuga ibyo rero Serge ndajya kunoneho ku kintu cy'ibyo tugomba kwigiramo yuko ibyo turimo gukora Serge ni ibintu by'ingenzi cyane kwebwe turi muri opposition ndaza kuvugira ihuro nyarwanda
ariko mbere yo kugeraho ndagira ngo mbere yo gusimba kugera ngo wenda na mugenzi wacu aza kugarukaho reka tubare tugaruke ku kintu imyaka isa 37 wenda niyo na 37 ibyaha biragwa abafaransa ni ibyaha bikomeye ku buryo udashobora guhindukira baravuga ngo umugabo ahindukira mu gitanda ahindukira ku ijambo niko mbizi ariko kumbwira ngo imyaka yose umwana ufite imyaka 20 wigishije ku Mufaransa ari nyirabayazana mu mahano yagwiririye u Rwanda ni umujenosideri uyu munsi birahindutse bitewe n'izindi nyungu nibyo ashaka kujya kwinjiramo ariko ntabwo turatakoreka ku byaha by'Abafaransa kugira ngo twumve niba kuko tw'abanyarwanda twabyirengagije
Serge isi yose irimo kumenya Kagame n'iki cyonyine kiramenyesha niho nashaganisha ibyo twigiramo kandi imbaraga ibintu yakoze biratwereka yuko ibyo abeshyera abantu aba babeshyera biba atari byo ibyo twita abateraristi ibyo yita abantu bita abagenosideri ntabwo nesere bari abagenosideri we gasita umubangamira agomba kwita ikintu kibi gasita abona ngo wamubangamiye cyangwa ari ikintu ushobora kugaragaza kitari cyo wabivuze neza kuko ubufaransa bwamushakagaho indege yagomba kuburegera kuko ubufaransa bwemeye kugira ngo reka indege tuyibagirwe cyangwa tube tuyicumbisha kuko ntaho icyaha kizajya ubwo babaye batagatifu kuri we n'inshuti ntabwo aribo bonyine uzi ninja bavuga yuko yishe abana b'inyange ariko n'umusirikare mukuru baramwakiriye uzi chugurube uzi na bugabe nshurabaza so kuri we kana warabyivugira ati leta ifite abagenosideri kandi ugasanga barimo gushaka abihungiye bari hanze batari n'abagenosideri arimo kubashyira icyo cyasha bikwereka rero yuko nta muntu ugomba kumwizera ahubwo tugomba kugaragaza tuti amaze imyaka ingahe arimo kubeshyera abafaransa ubu se byagenze bite byahindutse bite kuki none navuze ati koko ntabwo ari abagenosideri ahubwo nuko bo barebereye tubabwira ntibagire icyo bakora icyo ntabwo wajya kukiranganya umuntu ngo umwite umugenosideri Serije ni nk'uko ubona ubu ngubu buri muntu wanditse igitabo ntabwo wabonye uriya madamu Mikaela Ronga bamwita ngo ni genocide denier Judith se n'abamwita umugenosideri cyangwa genocide denier n'abandi benshi cyane ibyo ngibyo nibyo bintu twebwe abanyarwanda gusobanurira abanyamahanga ariko natwe tukabyisobanurira tukamenya tuturiya muntu ibyo avuga ni amagambo hagomba kudukanga ariko n'ikindi tugomba kuyanyomoza tukayarenga ubwo rero icyo nashaka kuvuga twakwigiraho ni uko tugomba kumenya ngo akazi dukoze n'ubwo bavuze ngo mukoze iki ni akazi gakomeye cyane Serije ntabwo Kagame ahindutse kubera kuko yabishakaga nabakiriye umugani ubushize nongere ngusubiremo ntabwo ari ugutukana ni umugani w'abanyarwanda wa mugari uvuga ngo ikimbwa yanze ukora iki
ushyiraho ireba umanika ireba
uko yibumbiye ku bafaransa ndibuka 2006 igihe ntuza iby'indege byari bizamutse 2006 ukuntu yabirukanye akabasenyera akagira ibiki uyu munsi makuru yaje
n'umunani igihe cyaroza akabuye agafunga
amakuru oya 2006 birukana basenya n'igifaransa bakirukana n'ibiki byose bicika kabaye kandi muri 2008 hari abana birukanye butare n'abana barahunga babaziza ngo kuko banze kwiga igifaransa ku gahato barangije mu 2006 Kagame arabirukana igihe ntuza Bruges asoza intuza ye manda ze ubu rero bikugaragariza umugabo wihindura mu isuka nk'umuhini
nyemerera gato kugira ngo nkunganire aho byumvikane reka tubishyire kuri rekodi twibukiranye ibyo Kagame yatangaje
urugi wari ufite uburenganzira bwo kurasa indege ye no kumwica
nari mfite uburenganzira bwo kurwanira uburenganzira bwanjye
ariko wumva wari ufite uburenganzira bwo kumwica
oya ariko kuba Habyarimana yari ku ruhande narwanaga narwo byarashobokaga cyane ko yashoboraga gupfa tekereza iyo nza gupfa muri icyo gihe uwo mucamanza yari kubaza ibyo urupfu rwanjye cyangwa uwagishe ariko ndavuga ko icyo gihe hari intambara yarwanagwa ariko ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo cy'uwisha Habyarimana sinabyo nshaka kugeraho icyo mvuga ese biratangaje ko umuntu urwana intambara ashobora gupfa ibyo se byo byaba bivuze ko bagomba
umbabarire kuguca mu ijambo ariko wagiranaga imishyikirano y'amahoro nawe icyo gihe RPF yavuganaga nawe icyo gihe
yego n'itsembabwoko ryabaye nyuma yaho gato itsembabwoko ryarabaye uyu mucamanza arashaka kugaragaza ko iki gikorwa aricyo cyateye itsembabwoko ariko yaba uyu mucamanza baba abafaransa yaba umuryango w'abibumbye buri wese azi ko bamaze amezi baritegura bagura intwaro batuza abantu bahabwa intwaro y'ubufaransa amafaranga yaratanzwe na leta y'ubufaransa yaha leta Habyarimana ngo bategure itsembabwoko ibi ntaho bihuriye n'indege nubwo tuvuga iby'urupfu rwa Habyarimana cyangwa ihanurwa ry'indege ntaho bihuriye ntacyo bivuze
kubera iki
ntacyo bivuze na mba
kubera iki udaca bugufi ngo wemere icyifuzo cy'umucamanza ukareka urubanza rwawe rugacibwa n'urukiko mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda
sishobora kwemera ibyifuzo by'umucamanza Brugier umufaransa ugendera ku mpamvu za politiki kandi ubufaransa bwarakoze itsembabwoko mu Rwanda ntibishoboka ntibibaho kubera ko akomoka mu Bufaransa gusa
nk'uko ubizi umucamanza Brugière yahakanye rwose ko nta mpamvu za politike zibiri inyuma ni umucamanza ukora iperereza wazobereye mu kurwanya iterabwoba ntabwo agengwa na leta y'Ubufaransa
kuki se adakora iperereza ku itsembabwoko no ku ruhare abasirikare bakuru n'abakozi ba leta mu Faransa bagize mu cyemba bwo kugabaye mu Rwanda niba yiringirwa koko
ndashaka kugaruka kuri ingingo mukanya ariko tutarava ku buryo wowe ubyumva
aho
kubera iki kirego no kubera iki kuko uremeza rwose kuri umwere
umwere
kubera iki udaca bugufi ngo wemere ibyo ushaka ibyo ashaka ureke urubanza ruburanishwe n'ukiko mpuzamahanga
uburyo mbibona buroroshye cyane reka mbuvuge cyane rwose ndabyemeza kubera impamvu zitandukanye
ndabyumva rwose ko ubyemeza ariko ikibazo kiroroshye kubera iki utareka ngo ajyane urubanza mu rukiko rubaburanisha
ariko hari amahame agomba gukurikizwa umucamanza w'umufaransa nta burenganzira afite bwo kunshira urubanza mu Rwanda
ntabwo avuga ko ashaka kugucira urubanza aravuga ko ngo ashaka kukubona imbere y'urukiko mpuzamahanga
arancira urubanza kuko azana ayo mafuti ya yose yego mbere na mbere no kubera iki agomba guhimba ahimba izo nkuru
ndavuga nti u Rwanda ntirushobora gukomeza kugeza igihe hazamenyekanira uwishe umukuru w'igihugu cyanyu mu 1994 amekamenyekana kugira ngo amenyekane bizasaba kuburana
icya mbere sinabazwa urupfu rwa Habyarimana ikindi ntari cyo bimbwiye sinari nshinzwe umutekano we nawe ntabwo yari ashinzwe umutekano wanjye kandi nta nicyo byajyaga kumutwara iyo nza gupfa kuba byaramubayeho ntacyo bimubwiye narwanye kiriya leta leta yagize impunzi iriya myaka yose ifite uburenganzira bwo kuyirwanya uriya mucamanza akambaza impamvu ntabikora
ikibazo cyanjye u Rwanda rushobora gute gukomeza no gutera imbere kugeza igihe ukuri kumenyekana
rurakomeje ruratera imbere nubwo Habyarimana ataramenyekana kubeko bitameze nk'u Rwanda rwatakaje abantu miliyoni imwe mu icyamba bwoko Ufaransa buregwa umucamanza ntagira icyo abivugaho Bruguière nta burenganzira afite ubwo ari bwo bwose bwo kuvuga amafuti ku mibereho yacu abanyarwanda bakomeje kubaka ubuzima bwabo baratera imbere ndi umuyobozi wabo barantoye ibintu by'agaciro bifite
uravuga ko ibimenyetso nakubwiye bitahabwa agaciro urarega abafaransa ibirego bikomeye cyane urasa nkaho uvuga ko abafaransa bagize uruhare mu yitwa rya perezida w'igihugu cy'inyanga mu mwaka w'1994 uranavuga yuko
yego birantangaje bagize uruhare mu kwica abantu miliyoni
nibande uvuga ko bagize uruhare mu yitwa ry'abo bantu miliyoni
itseba bwoko ryahitanye abantu miliyoni
ndabizi ko ryahitanye miliyoni
bari bahari batanga intwaro baturwanya mu gihe twagerageseka guhagarika itsema bwoko bashyigika mu perezida washoraga igice kimwe cy'abantu ayoboye mu kwica ikini gice cy'abatuye igihugu cyacu none uravuga ngo ntacyaha bafite nk'uwisha Habyarimana ntanitayeho kuko
ntiyamenya neza ko
kuko nitaye cyane ku bantu bagera kuri miliyoni baguye mu gihugu cyacu
ndagira ngo nsobanukirwe neza nibyo uvuga uravuga ko ngo ubutegetsi bw'abafaransa bwagize uruhare rugaragara mu yitwa ry'abaturage
yego
miliyoni b'igihugu cyawe
yego birantangaje ahubwo kuri utabizi nk'umunyamakuru
ninde wemeza
birantangaje kumva abantu bakinavuga barabizi kandi bari bahari abantu barabibonye hari n'ibimenyetso byinshi ubishaka birahari hari ibimenyetso bihari bigaragaza ko bari mu ntambara barwana batoza imitwe y'abakozi itsembabwoko umuryango w'abibumbye urabizi wari unafite amakuru mbere y'uko itsembabwoko riva
bwana perezida hashize imyaka 12 abanyarwanda bagera kuri miliyoni bishwe niba mwari mufite ibimenyetso bigaragaza ko abafaransa bagize uruhare mu itsembabwoko kuki mutabigaragarije muri iyi myaka 12 ishize
twakomeje kubivuga twarabikoze mu mwaka w'2004 ubwo twibukaga imyaka 10 nyuma y'itsembabwoko narabivuze ku mugaragaro mbere y'abakuru b'ibihugu bari baje kwifatanya natwe kuri uwo munsi harimo n'abaminisitiri ba leta y'Ubufaransa nabivuze ku mugaragaro abantu bamaze igihe babivuga sibyo genyine bivuga abantu bakoze iperereza abanyamakuru abahanga b'ingenzi zitandukanye bakurikiranye ikibazo barabizi n'ibintu bizwi na bose abanyarwanda barabizi abaturage barabizi rwose dufite abacamanza babasha kubarega mu gihe impamvu zaba zigaragaye muri iki kibazo keretse
birumvikana uwari perezida w'Ubufaransa icyo gihe yarapfuye none ushaka kuvuga ko ikibazo kireba ubuyobozi bukuru
hari abakozi b'Ufaransa bari babirimo icyo gihe na n'ubu bakiriho. Hari na Minisitiri w'Intebe w'Ufaransa David Pe wari ushinzwe kuyobora imirimo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kandi aba bantu bari bafitemo uruhare rugaragara bashyigikiye Leta n'ingabo zakoze itsembabwoko.
Buretse uri umukuru w'igihugu,
hari abasirikare benshi bakuru n'abashinwa dushobora kuya baraswe.
Wemera ko wabyirengera kuba wicaye hano muri iki kiganiro ukambwira ko umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa yagize uruhare rugaragara yafatanije mu kwica abantu iyo?
Yego, ufite wumva ibyo bidasanzwe, kandi urimo umbaza iby'umucamanza urega umukuru w'igihugu cyanjye u Rwanda. Kuki ibyo bitagutangaza?
Ladita huka nguo rero kaga w'abanyarwanda bamwe batsinye umusaikopat. Nje ntabwo numva nyuma y'amagambo nkaya icyo nahindukira nkabwira abanyarwanda miliyoni 16 nzibwira yuko ibyo navugaga mu mwaka wa 2004 na 5 na 6 kuko byenda bigaruka bihinutse impfabusa bitewe na dire ntazi za politike zihari. Reka nishyire mu mwanya w'abarescape bamize iki gipindi bunguri bumvishijwe yuko amahano na jenoside yabakorewe umufaransa nawe yabigizemo uruhare 100%. Ibyo Kagame yavugiye muri Hard Talk ya BBC turacyabifite muri archive ni agace gato mbahaye ntaho bizajya. Umugabo ahindukira mu gitanda cyahindukira ku buri ntahindukira ku ijambo ani naguciye mu ijambo kugira ngo byumvikane. Noneho hano Kagame ibi byose avuga arahindukiye akora se navuga ko akoze 90 degree cyangwa 360 degree
180 degrees arege yavaga. So ibyo nakubwiraga rero Serge urakoze cyane kubuzanya iryo jambo nibura ibyacu biba biri byinshi tuvuga twebwe tuba tuvuga facts ntabwo turimo kumuhimbira nkuko wahimbira abantu. So ukuri ko kuri rero dukwiriye kugira icyizere Serge, niyo mpamvu usenga ngo abanyarwanda basobanukirwe bagira icyizere. Tugomba kugira icyizere yuko ndushyiraho imbaraga tukagumiza dukora ibyo turimo gukora turi on course yo gutuma Kagame na political space ayifungura kandi azayifungura natanayifungura agomba kuva iriya kintu tugamije cyo kigomba kuba ziriya ntego twizeza abanyarwanda esheshatu tugomba kuzaziba kuri nuko abanyarwanda ubwabo bagomba kuva mu marangamutima bakava muri sentiments bakajya mu gutekereza objectively bagashyira hamwe tukibagirwa utuntu duto tudutandukanye tugakora nka bya bindi muri cya kiganiro twagize Axel yadusomeye abantu b'abagiriki bavuze rimwe abantu batatu
dufite birahu kana ka
mama hanyuma n'abagabo.
Yes,
tugomba kuba abagabo rero ntitube kana ka mama kuko kana ka mama niwo haza amarangamutima. Birahu ni uriya nka Kagame ubiraho kuko urabona ntatekereza urabivuze neza ubu yashutse abacika cyumu ibuka bajya kwipangana na n'Ubufaransa ariko batazi icyambere bo yashutse yarabeshyaga ubu n'ubemerewe n'abarabicyo. Ikindi b'Abafaransa yavugaga ngo bakoze genocide aravuga toya ati umugabo avuze neza kuko yanavuze ngo ibyo mwakore yavuze ngo ni ukuri kandi mwakore yavuze ati nta genocide twakoze ahubwo nuko natwe twabwiwe twagira icyo dukora urabyumva. So aravuga ati wowe kudasaba poroje ntabwo ari cyo gikuru kuvuga ukuri niko kuri sasa mbwira yibuko
byamakora kugeraho ingaruka yaravuze ati kabone ko kwakugeraho ingaruka
yibukuri yiba makora ibyo yavuze ariko kuri yuko nta ruhare bagize yabaregaga ibiki sinyaka 20 n'ingahe ayimaze arimo kubarega ibiki. So Serge iki kintu abanyarwanda bakwiriye kukivanamo ikintu kigaragaza intege nke aho Kagame ageze n'intege nkeye ntabwo zije kubusa rero zije kubera ibikorwa twebwe turimo gukora kandi tuguma guma tukabikora tugume rero kuri focus yacu. Kangusubize ijambo uhe mugenzi wanjye nawe ijambo agira icyo yongeraho. Urakoze
ani urakoze cyane ko nifuza ko izo audio yaba ijambo rya Perezida Macron n'amagambo ya Kaga yavugaga yakiza Abafaransa ubu ndibazanye mfite inshuti benshi bari muri ibuka banyandikira bati waretse ibintu urimo muri opposition babanyatakinga buri mutati wabivuyemo ibintu rwose bati rwose ndagira ngo mbabaze nti hari igihe umuntu w'ubukagame wavuze ngo arabarwanira kuri uyu mugoroba ko ejo yari abacuruje ku mugaragaro epi make namushobora ndagira ngo ufatire aho ngaho ukuri kuzabura ari ukuri uyu munsi byumbwira ejo uhinduye umuvuno ukivuguruza navuga ni how come wa mugani w'abanyarwanda bati mugabo ahindukira mu gitanda ntahindukira ku ijambo kagame yakije abafaransa imyaka ibaye hafi 30 ariko ati ibyo makuru yavuze niko kuri kwambaye ubusa izo mbabazi ntazo nkeneye harabambwiye bati araduhemukiye ejo barabinyandikiraga abandi bati yasabye imbabazi makuru ariko kagame ntabwo ariko byagenze ahubwo ndibaza ni abanyarwanda bazava mu gipindi ryari nk'uko ari abivuga bakareba inyungu rusange zo guharanira igihugu bakava mu marangamutima yabo bakabare interes generali kuko ubufaransa burareba inyungu zabo ntabwo bureba inyungu z'umurescape ni nayo mpamvu kagame arimo kureba inyungu ze ku giti cye ati kireba inyungu z'umurescape none ugasanga dufite abantu bakibona mu nyungu zabo z'udutsiko utugurupe asosiyasiyo bakumva yuko izo nyungu zabo arizo zifite importance kandi ibihugu bireba inyungu rusange zitareba inyungu z'abantu ku giti cyabo aha niho bintu bikomeye cyane rero
president has just made an important statement
perezida yavugiye ikintu cy'ingirakamaro ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa kigali yari imbwirwaruhame ikomeye cyane ifite ubutumwa budasanzwe ku biba muri iki gihe birimo n'ibirenze u rwanda amagambo ye ni ingirakamaro kurusha gusaba imbabazi kuko yari ay'ukuri kuvuga ukuri ni ukwiyemeza kwirengera ingaruka ariko ubikora kuko bikwiye kabone n'ubwo byagusaba ikiguzi runaka cyangwa ukaba utabyumva kimwe na benshi
komerede epimaki aya ni amagambo ya kagame nyuma y'imyaka 30 ukuri makuru yavuze kagame akaba satisfy kagame akanezerwa kuri hehe muri ra jambo wowe igifaransa urakiminuje rwose uranakize ari amagambo ya makuru ku buryo kagame aba satisfy 100% nono abacikacumi nabo bagahera mu gihirahiro bati ntabwo yatuye nkeka ko kagame yagurishije abacikacumi angabwa na pimaki
urakoze ugana serije biriya bintu ariya magambo kagame yavuze yayavugishijwe ni nahageze ntabwo mpamya ko yayavuze ayemera neza ariko nkurikije uko yatangiye kera amfe turebye abacikacumu yababwiye yababwiye nka wa wundi ati itakire nitakambira aho utagira umukunzi wavuza ndende donko njyewe nanjye ngeza aho ngowe ibyanyu birantewe nta nubwo bindeba reka njyewe ndeba uko na ameze nk'umuntu uri mu kurohama niwe ufata akatsi ako ariko kose niyo kaba ari akatsi kafata isazi aragafata kugira ngo arebe niba yaguma hejuru y'amazi kagame ntihageze hari umuntu w'umuhanga wavuze ati nimugira ibyago muzayoborwa n'umuntu w'icyangwe bababiraho tuvuga iyo umuntu agize pozisiyo yo kuyobora ari umunyabwenge bukeya ikintu yihatira kubera akazi ko ari umunyabwenge bukeya ni ugushyiraho abandi banyabwenge bukeya inyuma ye kugira ngo azahure ari we asa n'uwarusha ubwenge ntabwo bintangaza iyo kagame amaze imyaka 30 avuga ati muri abajenosideri mwa abafaransa be aho muva mukagera muri abajenosideri nzabivuga kugeza mpfuye kandi nta nubwo abantu bagukwiye no kwibagirwa ko biri mu byagize igihangange kagame kiritu mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika mu bihugu bivuga igifaransa bati kariya kagabo gatinyuka igihugu cy'igihanganye nk'ubufaransa ariko ntibakamenye ko uhagarariwe n'ingwe avoma kagame bamwotorije bamuhaye uburenganzira bwo kuvuga ibyo bintu kugira ngo ahajye ubufaransa bukunde kuva muri kariya gace uko amprise bwa rwo hafite influence bwa rwo hafite kugira ngo ije nigabane ndagira ngo ngaruke kuri kuri wa muntu navugaga umunyabwenge donc igishwe kizashyiraho ibindi bishwi kugira ngo kizakomeze kiba aricyo kiba niburi cyo ni hejuru y'ibishwi ntabwo byantangaza Kagame avuze ati aya magambo yose navuze abashaka kuzajya kuyafata muri pubere muzagiye nimufate mu mwanda byari umwanda ntabwo byantangaza yangaja ashyira agira senateri Evode Uwizeyimana ati byo navugaga byose ndi mu nyine muri Canada byo navugaga byose ni muzabitange muri puberi uzanukira n'akazi ke na Kagame rero uzasanga izo za akizasiyo muri puberi n'akazi ke Makore yavuze ijambo ryiza donko wagira ngo yumvaga n'igifaransa wenda barana nabimusemuriye ati yavuze ijambo ryiza aho gusaba imbabazi yakomeza akazavuga ibyo nge nkibaza aho bitandukaniye n'ibyo Sarkozy yavuze cya gihe keretse wenda niba Makuru yashyizemo kuririmba no guhogoza
abenshi bamwe ko ari poeme barambwiye bati disikuru ya Makuru yari imeze nka poeme kandi ukuntu yayitangiye n'ukuntu yayishoje baravuga ati ni nka poeme ntabwo ari disikuru isanzwe bwana Pimati
icyo yashoboye gukora Makuru stand comedie yabikinnye neza nawe yaraje yigira umuntu wo gukina teatre na ntuza uretse ko irabye resi yarabireshije rwose yaje avuga amagambo y'inkora mutima yaba ku munyarwanda uwo ari we wese ufite umutima ariko atari umunyarwanda umeze nka Kagame yaba umucikacumu yewe yaba nabo nizo nzira karenga naho ziyicariye mu ijuru abaramutse bamwumva yavuga bati uyu muntu avuze amagambo meza ntabwo twigeze tubona amagambo meza dora pari y'umunyamahanga nk'aya ngaya ariko icyo namushimiye Makuru yavuze ijambo ryo kuremesha abanyarwanda pe icyo namwemereye kurusha ibindi ntabwo yigeze ajya mu manjwe yo kuvuga ngo izo nkotanyi zahagaritse genocide hari abatabarekaga yavuze ukuri uko kumeze avuga agerageza kwishyira mu mwanya w'abicwaga avuga uko bumvaga bameze n'ibyo yakoze kandi koko biba bikenewe mu kuvura imitima mu kuvura ibikomere by'abantu bafite bwana Serge ibyo bintu ndabyemera ariko rero kuri Kagame ati nta kindi nashakaga kumva amagambo nk'aya ngaya bya birego byose ndabitabita ibi rero ni bya bindi byo bavuga ko iyo umuntu ageze ahakomeye ku buryo n'uwari kuza akavuga n'ibyo arenge pe yari kuvuga nabyo ari kubyakirana amaboko yombi nta choice afite igihe amaze kubona ko Abongereza bamuvumbuye igihe amaze kubona ko abanyamerika batakigendera kuri ibyo ngibyo yagombaga gushaka ahantu ahanginga afata kugira ngo arebe ko akagozi katacika akagwa mu mazi abira Bwana Serge abafaransa nabo ntabwo bari kubona iyo occasion umuntu wirwaga batobanga mu cyondo abakurura mukungugu bakagira isoni zo kubura uko bidefanda bakaba bakojejwe isoni kenshi igihugu kimeze nk'ubufaransa gifite ubuhangange bungana kuriya ariko cyajya kuvuga tuti reka ya dosiye y'indege haguyemo abafaransa haguyemo abaperezida babiri bo muri afurika reka tuyigarure dukore ubucamanza amerika ityo bati nyabo nibyo muravuga ibindi byo murabyihoreye bakabisubizayo bakemera bagaceceka ni nayo mpamvu wumvishe Makuru yavutse mwana abivuze ku mugoroba yageze avuga ati amasezerano yarusha twakoresha uko dushoboye kugira ngo tuyempoze kugira ngo impande zombi ziyemere cyane cyane ubutegetsi bwa Habyarimana ariko yageze ku ntuza nawe yibuka koraho anyara yeretswe ati reka ntagera kuwa hano iyi ndege reka ntagera ku bucamanza bw'iyo ndege reka nicecekere amenya kuguna ahageze kugira ngo atavumbura bwa buraka kari bwa Kagame uretse ko sinzi niba bugihari exactoma nkurikije uko ahageze reka Bwana Serge ntago wabureba igihugu kingana n'u Rwanda kizengurutswe n'ibihugu bine nta gihugu na kimwe bavugana nta gihugu na kimwe bashobora kuvuga bati iki gihugu tubanye neza ni bibazo bikomeye cyane aramutse abonye rero ahantu bamwakira ntibakomeje kuvuga resije kifashe nk'iyo ndege ntibavuge n'ibindi ntibavuge retwa dolome urumva igifaransa igihugu cy'abafaransa la mer de droit de Rome bakumva batita ku byo Kagame ari mu gukora bibi bakicecekera bakajya kumva ibyo avuga bakemera iby'abempoza nuko nabo hari icyo bakurikiye bari bamaje guta umwanya bari bafite muri ako karere niba babonye aho bakwinjirira niba babonye igikoropesho niba babonye ingorofani niba babonye igitiyo bayoresha uwo mwanda wabuzaga kugira aho banyura icyo gitari cyo Kagame niba babonye umuntu utagira isoni zo kwica abantu uko ashoboye niba abonye umuntu wiba ntabwo bafite akica abantu kugira ngo abone uko abafaransa nabo bakeneye ubukungu bwabo igihugu ntabwo kigira amarangamutima igihugu ntikigira urukundo igihugu kigira inyungu buri gihe kigira inyungu nta muperezida n'umwe w'umufaransa yaba ari uw'intege nkeya yaba ari uw'intege nyinshi nta muperezida w'umufaransa utamenya icyo ngicyo kugira ngo abe yabikurikira Emmanuel Macron rero nta kintu nta gishyashya yazanye uretse iyo pragmatisme yo kujya kuvuga ijambo rishobora kuba ryagera ku mitima y'abanyarwanda cyane ku bacikacumu ba jenoside icyo ni cyo kintu yashoboye gukora kurusha wenda abandi babaye no kurusha abandi ba perezida bamubanjirije no kurusha kwihanganira izo za uko kwitetesha kwa Kagame uretse ku kwitetesha kwaragabanutse iyo biza kuba ari nka kera gifite abongereza gifite abanyamerika nk'uko yari abafite mbere ntagaba yemeye ibyo ngibyo naho ibyo kuvuga rero ngo abanyarwanda twungukiye iki muri uru rugendo ibyo aribyo byose Kagame yiyerekanye hari abantu benshi batari bamuzi batatekerezaga ko ari uku byagenda ariko bamubonye ubufaransa bwagiyeyo byonyine no kuba nta ambasade bwagiraga yego bwari bufiteyo abantu bakoreraga muri ambasade ariko bakeya ariko nabwo buzirebera ibyo aribyo byose igihe cyo gufata ibyemezo nyabyo nabo n'abagabo bazaba bareba hari ibyo u Rwanda rwashoboraga kuzajya rubeshya abafaransa batahafite ambasade ariko ubungubu byagize ubungubu je pense ko bazajya bigengesera mu iyindi avantage ni uko igifaransa kigiye kongera kwigishwa atari ukuvuga ngo kigiye gusimbura icyongereza ni bizaba ari ururimi abanyarwanda bashobora kwigishwa neza nk'uko bigishwa icyongereza abanyarwanda bakaba bagize opportunite zo kugira zo kumenya indimi zombi ku buryo uko abana b'u Rwanda bashobora kuzajya guhaha mu bihugu bivugira icyongereza no mu bihugu bivuga igifaransa kandi turi mu rugabano Congo muri mu burengerazuba u Burundi mu majyepfo bavuga
Epi make ntabwo nkumva sinzi komure byari wabunyumva
ubu bihugu bindi limitrophe nkaba numva rwose byaba bifite nyayo yo kuba tutayirate ibindi rero ibingibi kubona Kagame Abdelkarim yabivuze neza kubona Kagame yemera agasubira ku cyo yangaga nuko hari ibintu hari opposition irimo kugira icyikora ikamugaragaza uko ameze akandikwa mu bitabo bingana gutya n'abanyamahanga bakagenda bamumenya nuko duhari ibi rero ni ikikwiye kuduha imbaraga zo kongera gushyira hamwe ndavuga nk'abantu turwanya leta koko tutarimo kwikinisha tutarimo kubona makuru arimo kugenderera Kagame amugenderera twebwe tugiye kuri za YouTube na mwarira yarapfuye yaragize ko ibyo ntabwo ariyo politiki ibyo ntabwo twajya mu mikino nk'iyo ngiyo
Epimaki arimo guma acikagurika
komerede Epimaki ndakeka konekisiyo yawe ntabwo twumva neza
barimo kuvuga ngo
Epimaki wireless yawe imeze neza ntabwo urimo gucikagurika urimo gucika
ngewe ndimo gucikagurika
rangiza wenda turagora ko mukanyura yuko abikemura ariko rangiza ibisondo bya urufite imbere yuko nakureka gutunga
ibyo nibyo navugaga nti biragaragara ko barwanya leta turi seriye dukwiye kurushaho kuba seriye tugakomeza umurego tukongera imbaraga kugira ngo nahatari yagera tuhamugeze ku ngufu zacu kandi turushaho gusobanurira abanyarwanda icyo kurwanya leta icyo ari cyo icyo gushaka gutabara abari abanyarwanda icyo ari cyo n'icyo gushaka kwisubiza icyubahiro nk'abantu twabujijwe uburenganzira ku gihugu cyacu urakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Epimache nizere ko wenda tudafite ibibazo bya technique aho muri wenda bitatugora ariko aha ni wenda ningeze kandi ikibazo niwe cyakukibaza nyine uri umukangurambaga uri umobilizer ubukangurambaga burya ni ikintu gikomeye cyane kuko ni wowe umobilizinga cyangwa ukora ucengeza amatwara mu bantu abafaransa uri n'umufaransa by the way biranahuye kuri n'umufaransa inyungu z'igihugu ziruta inyungu z'igihugu cy'umufaransa ziruta inyungu wenda za opposite y'abanyarwanda numva binumvikana ubwira icyo abanyarwanda bagenzi bacu ko inyungu z'abafaransa wenda utazibangamira ariko natwe twareba ko twabona aho duca kugira ngo dutangaze ibitekerezo byacu ndagira ngo abanumve niba wenda uhamfashe kwasobanura nk'umufaransa administration y'amakuru yadufasha iki kuri opposition surtout ko wenda yigira mu Rwanda ari inshuti ya Kagame magingo yabaganira abafaransa b'abanyarwanda nkamwe mwadufasha iki kugira ngo administration y'amakuru imenye yuko natwe duhari kandi turimo kurwanya Kagame ku mpamvu zumvikana runaka nawe uzibwa na Epimache
bwana Serge biterwa n'uko umuntu yumva rero ma icyo akwiye kumara ubwe bwite ushaka ko abandi bagira icyo bakora nawe banza wiherewe ni bya bindi tujya tuvuga tuti niba ushaka ko abandi bahinduka banza uhinduka ari wowe numara guhinduka uzahindura urugo rwawe urugo rwawe numara guhinduka ruzahindura abo mwegeranye bazahindura the city urimo umujyi urimo uzahindura igihugu cyose niba udahereye iwawe bwana Serge uragira ngo abandi bazagire gutyo utuye mu Bufaransa uri umufaransa ufite izo mpapuro z'abamufaransa nge ni nako nkunda kubivuga ngo ugutinda k'umugogo w'igiti mu mazi ntabwo wihindura ingona ushobora kuba uri mu mazi gusa ariko njyewe mvuga ko ndi umunyarwanda ufite impapuro z'abafaransa nkabampagaka mu Bwongereza ibyo ndabyemera rwose neza cyane ariko ntabwo bimpindura umuzungu purusa ariko bimpa uburenganzira bwo kuba nakora icyo undi mufaransa yakora ufite impapuro n'uwahagukiye icyo gihe mpamvu ufite tuwazingana niba umufaransa ashobora kugenda akegera depite we akegera konseye kominari akamwegera akamubwira ikimubabaje wowe ni gute utagenda ngo umwegere twebwe hano mu Bwongereza turabikora turagenda tukegera abadepite bacu tukababwira ikibazo cyacu uko kimeze bakabijyana muri pariloma bakabidisikitaho none se mubona ko uko bagenda bamumenya byaratewe n'iki n'abantu bo muri FPR bagiye bandika amabaruwa bahereye kwa Ngarambe muri sekretari ya FPR bandikira minisitiri w'abantu bamubwira bati Kagame amaze abantu arabije cyangwa ni opposition ni twebwe twashoboye kubigeza muri izi za leta kugira ngo bafate ibyemezo bikwiye banamukebure rimwe na rimwe yaza kubasura bakabanza bakamubwira bati ibi ngibi nibi urakora tanki ibi nibi kandi barabimubwiye inshuro nyinshi ibyo rero naha buri munyarwanda kugira icyashyiraho aho kugira ngo abantu bumve ko bageze iyo bajya biyicarire mu mazu yabo barangize bati dufite impapuro ziraduhesha akazi ziraduhesha ibyo tugomba kubona noneho bategereze FPR nayibuka baze bakore lobby Macron amara kugera Kigali agenda avuga ati yewe nibyari mu mategeko ndaza mbivaneho amategeko ndagenda nongere nyagorere atanga uburenganzira ku buryo nabo bazabeshyira bazaza bakabafata nta nicyo banakoze umuntu wese uzaba ufite icyo akekwaho niko Macron yavuze ati umuntu wese uzaba ufite icyo akekwaho bazamujyana mu bucamanza urumva ko bigenda neza mu mujyi umwe na bya bindi byo wa muhungu wo muri Buka yavugaga ati tuzabahungeta niyo nta byaho baba bafite tuzabakura umutima tuzatuma bahahamuka tuzabahahamura none tugurumva atari byo urumva atari byo bitangiye bwana Serge mu gihe abandi bicari barimo kwinywera wine yarapfuye yararangiye yarapfu
ntago nkora politiki
ntabwo nkora politiki nge bya politiki ni ibintu bibi cyane nuko byarangiza politiki kaza kukureba aho wibereye wari uzi ko wayici politiki wayishaka utabishaka wayireba utayirebayo irakureba ibyiza rero nuko wahaguruka ukaba uri stedi hakiri kare ukabuhama hamwe mu gihe yaba ari ngombwa ko mukubitana ibipfutsi ibyo ndavuga iyo politiki mukabikubitana ariko nibura wari wabyiteguye koko ni gute wakumva waza ukiyicarira ukumva ngo njyewe hashize imyaka 20 mfite nationalite ntacyo nzaba abana banjye bariga ye bashobora kwiga nibyo bashobora kugira akazi keza nibyo ariko amasaziro yawe akaba mu munyururu akaba mu buroko kubera ko icyo cyaha bakurega waba waragikoze utaragikoze icyo cyaha bakurega ntigisaza bashobora kuzakuje n'igihe cyose bashakiye igihe cyose bashakiye niyo waba hari umudage bagiye kuvana muri Amerika yarafite imyaka 80 muri za 2004 ngo na 12 yarafite imyaka 84 baragenda baramufata amazina yarayihinduye yaragize gute byose barabisesa bagiye kumutwara mu kagare afite imyaka 84 nagira ngo rero abanyarwanda bumve be kwicaga amabuno yombi ngo bumve ko bageze iyo bajyaga ntabwo nagira ngo mbibutse neza ibuka na FPR ntabwo bashaka umuntu wakoze icyaha gusa bashaka ahubwo umuntu ushobora kugira icyaha batwara umuntu ushobora kurwanya iriya ngoma akayivanaho uwo nawe baramushaka n'ushoboye kugira icyo yimarira ubwe bwite adasabiriza atagira gute yumva uwo nawe baramushaka nta muntu n'umwe izeparinya rega ni kimwe n'uko wakwibeshya kuri iriya ngoma waba uri umututsi waba uri umuhutu muri kiriya gihugu ntabwo wakwicara utiharara njyewe Kagame bavuga ko ari umututsi njyewe ndi umututsi naturutse i Bugande naturutse muri Congo ndeje ndi umucikacumu ntacyo Kagame azantwara bareba bose bamaje kwica uko bangana nandetse banarebe n'ibyago bikomeye abantu ukitwa umututsi wese Kagame uko ibyago yabateje uko bingana reka nekwirwa mvuga bari mu Rwanda bonyine tureba abatutsi b'u Burundi uko amaje kubahindanya uko amaje kubagira tureba abanyamurenge uko amaje kubagira abanyejomba nimumbwire umututsi n'umwe ufite amahoro kubera ko Kagame ari kuri ya butegetsi ninde muri kariya gace kose mwibuka abatutsi bari muri Tanzania batunze bafite amaka bose nibande ubu bose si abakene ntabwo bari mu kuzerera bari mu kugenda baburaho naho baturi inka zabo barazinyazwe ibyo rero ntihazagira uwibeshya kimwe n'umuhutu ntago azibeshya avuga ntago ari ukubera ko atari umututsi nka Kagame nawe ngo
epi make netiwoke ya ntabwo imeze neza mutwihanganire kuri uyu mugoroba mugenzi wacu ntabwo afite netiwoke nziza ubwo
uwa mugabo w'umunyabwenge wavuga ati sorry
wari umaze umwanya utavuga netiwoke yahita imeze ariko mwakomeza
narindi mu kuvuga nti akaga Kagame yateje abantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu karere kose
wavugaga ku bahutu arugiye ku bahutu
ni ntabwo umuhutu azagenda yicarire ngo njye ubwo ndi umuhutu Kagame abashaka kuduruvanganya abatutsi gusa hoya
dufite ikibazo epi make netiwoke ntabwo imeze neza reka maze nene nibonda wongera kunyumva mbere yuko wenda nagusaba ko naba nkuretse nkajya kwa mugenzi wacu ari Abdulkarimu
twari dukuye umuyobozi mwiza
epi make ufite ikibazo cya netiwoke hari aho bica bigahagarara wari uvuze twari dukwiye umuyobozi mwiza gerageza musoza aho ngaho
ye twari dukwiye umuyobozi mwiza iyo umuntu
twihanganire mugenzi wacu ibibazo afite naho ari ntabwo bimworoheye epi make reka wenda mbe nkuretse epi make reka mbe nkuretse gatoya nagusaba ko wibisikonekita ukongera kwikonekita wenda biraza guhindura biraza kugira icyo bihindura gerageza uve kuri linya wari uri uze kugarukamo wenda biraza kugira icyo bihindura Rekamesiwe kwa Ali Abdul Kalimu, ndetse n'abari kuri studio wenda mukanya badukurikiye ndatanga ijambo mukanya mu minota 10 umuntu ushaka gutanga itegeko kuri ingingo yafata umwanya akagira icyo atubwira ariko mu gihe wenda kumara depi match agira ngo yongere yikonekte turebe ko twamwumva neza reka twumve hano ngaruke twa twumva odimwe mbere ko dukomeza.
Bonjour monsieur le président Loïc Signor pour CNews. Ici, une question pour vous, Monsieur le Président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre, les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais reconnaissance. N'est-ce pas le risque, Monsieur le Président, de ne contenter personne ? À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, Monsieur le Président, un pardon que la France ne demande pas formellement ? Merci.
Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs mémoires, plurielles d'ailleurs, traumatisées. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies, y compris dans notre pays, elles structurent aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme d'alternative impossible. Il y aurait d'un côté, d'une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté, celles et ceux qui n'aiment pas la France, et qui viendrait l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Et parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité à voir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique, je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regardez en face ce qu'il a fait dans sa complexité. Savoir dire, je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou il n'y a pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie. Oui. Et je crois que cela grandit la France. Cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos. Mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous, nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part ? Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous nous devons à nous-mêmes en tant que Français de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous le devons à celles et ceux qui sont morts dans un silence assourdissant. Parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions. Nous tous, communauté internationale. et nous le devons enfin, à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela ce que la France, je crois, doit faire. Et donc ça n'est en effet pas contenter tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses, moi pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Je pense que cette reconnaissance est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner. Je l'espère.
Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagavo, je travaille pour Arabier. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, vous avez souligné, je cite, « Un génocide ne se compare pas. Un génocide à une généalogie. Un génocide ne s'excuse pas. » Qu'avez-vous à dire à ce qui politicise l'appellation du génocide perpétré contre le Tutsi et ce qui sème donc la thèse du double génocide? Merci.
Merci pour votre question. Je veux être très clair. Je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide.
Aditahuka reka dukomeza natimo kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Aha. Munyanganire, Aditahuka reka dukomeza natimo kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Ali Abdul Karim umvise munyanganire, ndabona abantu kuri Facebook bamamagara mu kiganiro live. Munyanganire gato ndebe abantu baba bakurikiye live bahamagara live, mujye mubyihanganira. Ndagira ngo dukomeze gato mu kiganiro cyacu ku bantu bari kuri Facebook mushaka ijambo mwanyandikira, ntabwo najya kwitaba mumpamagara live. Hano Emmanuel Macron yahatwaga ikibazo agira ngo yongere asobanure impamvu atemera impamvu yo gusaba imbabazi, kandi twabisobanuye ntabwo ndi bugarukeho. Epimache, ndagira ngo ugaruke mu kanya. Mbonye bikonsere ko ndagora ko mukanya kugira ngo tukwakire, noneho ube wanakomeza. Ari kubera iki ikintu cy'imbabazi mu Banyarwanda, ariko ntabwo bikiri ku Bufaransa, noneho n'Abanyarwanda ubwacu uzasanga tuvuga ngo dusaba n'imbabazi, kana kana asaba imbabazi, nasaba imbabazi. Imbabazi ubundi zibutse kimwe n'isosiyete ya Rwanda. Ipima Ali Abdul Karim.
Serije, urakoze cyane. Serije, ntaragisobanura kugira ngo abantu bumve impamvu ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi bumve impamvu tugihagazeho. Twe tuzi ko gukemura ibibazo bimeze nk'ibyo twanyuzemo twebwe mu Rwanda bidashaka ibintu biri scientifique, bidashaka amategeko, bidashaka ibiki, bishaka ibintu biri ukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko uburyo bugamije uganisha mu kunga. Niyo mpamvu dufite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko ntabwo ari ibyo gusa. Twebwe ibibazo byacu twemera yuko bizakemurwa hakoresheje truth, ikintu kimeze nk'icyabaye muri South Africa cyangwa Northern Ireland, hacu Rwanda na Cambodia, Colombia byarabaye. Ibintu byitwa truth, justice na reconciliation, habayeho commission ishinzwe ibyo bintu. Namakuru yabivuzeho, kuri ya speech yabivuzeho, ati tugomba kubwizanya ukuri, kumenya ukuri kubyabaye. Twamara kumenya ukuri kubyabaye, tukafata abantu mu mugongo, niko kubaha abantu kugira ngo babone ubutabera, abarenganya, abahohotewe, abababaye bagafatwa mu mugongo, hanyuma mwarangiza hakabaho kwibuka, memory. Serivisi yuko mu ngamba zacu muri iriya ntego y'umwe n'ubwiyunge, ni ingamba ya mbere.
kuvuga kumenya ukuri kw'ibyabaye kuha abantu ubutabera umaze kumenya uko kuri hanyuma no kwibuka memory ibyo twita truth justice and memory cyangwa kumenya ukuri guha abantu ubutabera no kwibuka ibyo bintu ni ingenzi cyane Serge so kugira ngo ibyo bintu bishoboke
kuba ali ukiri aho wenda ntabwo ari ukuguca mu cyangwa kukunganira ukuri ni kumwe nta n'undi wavuga ukuri kwawe ariko bikorwa bite bitari muri proper coordination
kugira ngo umuntu ashobore guha ukuri serije nge buri gihe mu rugero bw'abana bakuriye hano muri Western Country natwe uko twakuze cyangwa tuvuge mu Rwanda kuki abanyarwanda tubeshye
ni umuco karande
oya ikibitera ariko burya ni ibintu bibiri cyangwa se ukaba washyiraho n'icya gatatu icya mbere iyo nkosheje for example dutware ku kintu cyoroheje cyane ngiye nko kugura abantu mwe ngo njye kugura isukari ndi umwana nkayimena uzi iki kubaho ukubitwiza akabwana imwe na rimwe ukanatinya no gutaha mu rugo uti noneho baranyica waba ujya kuvoma ukamena babandi bavomeraga mu bibindi si ibibindi ntibabyita ibibindi pot clay pot ugize ibyago ukanyerera ikameneka ukubitwa iby'akabana uyu munsi hari umuntu twaganiraga uwo ari umwana uvuye ku ishuri wenda wakinaga umupira uravunitse ugeze mu rugo aho kugira ngo bakubangutse baguha emergency bagutwara kwa muganga bagira iki urakubitwa
no mu ishuri gutsinda ukagira sheke warakubitwaga
aho kugira ngo bagufashe
bagufashe w'improving mu myigire
w'improving bamenye n'iki kibitera urakubitwa zerapfo utangira kubeshya so kubeshya kwacu ntabwo ari umuco kwa ibyo twacyuzinze ni survival no kugira ngo tubeho so hari kubera uko ibintu biteye hano rero uko bimeze umwana yamenye isukari araza kukubwira ati I'm sorry isukari nayimenye ukavuga uti okay
ngo ni agacuma wenda umwana ati ntabwo ari akabindi ni agacuma
agacuma ni karabashi akacuma ni karabashi
agacuma ndiko
naho akabi ikibindi I think is that cha clay pot clay ikozwe mu ibumba ni mwe abatwa bakora sibyo kibindi I think it is that anyway none ahangaha serije nubwo wagiye n'umwana agakora ibingibi wowe icyo ubangukira ni ukumuhumuriza next time ukamwigisha next time uzige hano rero difference imeze ite mu Rwanda tugereza kwigaragaza nk'abo tutari tuba muri denial kandi hano ho bakubwira ngo nugende no ku kazi uzarebe no ku kazi bw'umuntu uti ibintu bimeze neza arakubaza ati uyu nguyu azi ibyarimo twebwe ku kazi njyaho nkora ugomba kuba ufite fault landscape top three faults buri gihe ugomba kuba uzifite niba utazifite then ntabwo uzi icyo urimo gukora niba uri manager ntabwo uri manager nyawe team leader ntabwo uri team leader ugomba kuba ufite ikintu ugomba kuimprovinga nibyo shingiro ryo kuimprovinga buri gihe bikaba kamere yawe rero yo kugomba kuvugisha ukuri inenge ufite nibyo shingiro rya self critique ukabyitoza ubwo rero itangiye kumenya ngo umuntu ushobora gukosa bitangiye no kuva muri bya byo kumenya none tujye muri bigger concept yuko umuntu ugira intege nkeya kandi hari ubundi buryo bwinshi cyane bwo gukora ibintu neza no kubinoza kandi hari n'uburyo bwo kwiyongera ugakora ikintu kugira ngo urusheho nibyo shingiro ryo kuguma buri munsi butera imbere buri munsi utera imbere nuko uba ugenda wiga twebwe rero tuba tuzi umuntu we kamara nk'ubu nk'urugero abantu bose bazi ko Kagame ari we kamara ariko si nibyo ntabwo ari byo ariko nibyo bishyize mu mutwe nabo bakaba muri denayo nabo ntavuga ati reka mpa abandi chance Serge hari impamvu twebwe muhura twavuze tuti umuntu agomba kumara manda zitarenga ebyiri umwanya ntugerageje kubigira tukabwangira kugira ngo avemo ko ni principle ikomeye cyane aho ishingiye ni ukugira ngo buri gihe habe haza impinduka haze new fresh eyes zireba ibintu wowe udashobora kuba utareba ko itangiye kujya mu bintu utangira kumenyera nawe ku cyo ubajije rero ni iki ni uko mbere na mbere umuyobozi ngo umuntu arakose ugomba kuba ready gutanga imbabazi no kugira umutima woroshye utari bumukubite utari mujije utari mugire nka bya bina kubyo kubita abantu igihe umuntu ari mu confident ngo byo biraza kuba araza akakubwiza ukuri ishingiro ry'ukuri ni ukumenya ngo ni nkuvuga ntago bankubitisha inkoni ikomeye cyane baraca uzama harya umuntu nuguca
ucigunizamba
bagukaca inkoni zamba Serge urabyiboneye South Africa banza n'ubushake wabishaka ugashaka ibyabaye muri Truth Commission abantu barazaga bakavuga ibyabaye bakarira bagasaba imbabazi ariko bafite assurance ngo nimbivuga ntabwo bari bumfunge ntabwo bari bunyice bantera amabuye ntabwo bari bunjyaginge barumva yuko nabikoze kuko niko ibyari bimeze cyari igishuko wari umurindi byari ibiki hanyuma nibarangiza bakora iki bamenye ngo bari ready kuza kubabarira ariko wa muntu amenye ukuri noneho na sosiyete ubwayo imenye icyatumye umuntu akora ibyo yakoze kugira ngo mutange inzitizi ntibizongere kuba kugira ngo never again ibe nuko mugomba kwiga ibyabaye mukabwizanya ukuri mukamenya icyabiteye mukajya kuri why kuki yabikoze ariko mwaneza mukabigira seje tujya kumenya ngo ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ari amoko ntabwo ari uturere ntabwo ari ibiki ni politike mbi byavuye kuko twicaye tujya gutangira ihuriro nibyo twarimo byose kwiga ibi ni kuki kugera ku kintu kivuga kiti mbere na mbere ni uguta indangagaciro uri muri organization yaba politiki yaba iri kampuni y'akazi yaba iri biki byose ugomba kugira indangagaciro ibibaranga karitsiya yanyu ibavuga ngo ni karitsiya ibibaranga ukamenya ngo iyi kampuni yitwara iki icya kabiri ni ukumenya ngo ufite principle ugenderaho ariko icya gatatu gikomeye na cyane ni ukumenya ngo buri muntu wese afite ubushobozi iyo umuhaye ibyangombwa agomba kugerageza
ngo ali nyemere ndagucallenge ngaho ngaho ariko ntubifate as personal
oya ntubifate as personal
yeah
umura turi mu kiganiro
iyo turi mu kiganiro kandi ndagira ngo n'abantu banyumva ngaho bumve yuko igihugu ni ikintu gikomeye cyane kandi kizahoraho harababona ko ni ikibazo kiri hagati ya perpetrator na victims cyangwa kuvuga ngo hari ikibazo cy'amateka kiri hagati y'abantu uyu munsi tumaze imyaka 37 wenda hanze kutegwa FPR mvugana n'abantu benshi umuntu akambwira ati ibivugwa mu Rwanda ntabwo ari ukuri nkamubwira ariko harimo ukuri nubwo FPR tuyirwanya ariko ntabwo ibintu byose ari bibi 100% aho turemera ngo ari
cyane ndabyemera cyane
niba mbabaye bitewe n'uko FPR iyoboye n'abo Rwanda ariko ntabwo ibintu byose ari 100% hari uzavugira ati ibintu byose ni bibi 100% akakubwira yuko intambara iri hagati intambara iri hagati tuvuge y'abantu bateye u Rwanda n'abari mu gihugu aho umwe aranyumva neza
ndakumva
ariko uyu munsi dufite turi muri opozisiyo hano hanze dufite abateye u Rwanda n'abahoze mu Rwanda twese turi impunzi duhanganye n'umugabo witwa Kagame none ugasanga umuntu ashobora gukora politiki avuga ati abateye u Rwanda nibo kibazo magingo ya kandi ugasanga ibyo bifasha uri ku butegetsi nawe kuvuga ngo reka turwanye njye rero nshobora kuba nsanga wenda tugomba kongera gucisha muri kuyungurura kugira ngo turebe ideoloji zacu niba zikora neza cyangwa zinumvikana neza kugira ngo tumenye umurongo dufata siroga ziri hano hanze urazumva ndifashisha Emmanuel Macron hano ijambo rye arabwira abanyarwanda kandi buri wese yumvise ku giti cyacu ari na Kagame yageze aravuga ati ndashima Macron ariko ikibazo ku munyarwanda umaze imyaka 30 avuga ati icyo nagitewe n'abavantara cyangwa icyo nagitewe n'abantu bavuye hanze batuye u Rwanda ntabwo aziyadapta ku mpinduka ngo ashake impinduka atibonye muri ibyo bintu azahura ni bias muri ibyo bintu ni ryari tuzaba abanyarwanda avuga ngo dushake impinduka nziza y'umunyarwanda tuyibonamo tutari bias nubara abanyarwanda bati ari ibyo avuga ntabwo ari ukuri turi mu kiganiro live bati ari ibyo avuga si ukuri ibyo binavuga by'amateka si ukuri kubera ko ni bias ku mateka bameze bunguri hanyuma mbona yo kuvuga ngo mpishe ukuri kandi ejo bizaturika bikasandara kubera icyo abantu batemera ngo reality ukuri kwacu kumenyekane bakumva ariko ikibazo cyatewe n'abantu bamwe kuruta abandi
Serge nje ntago ndumwe expert wa mateka ibyo mvuga nje mbifitiye inyandiko nakubwiye ko byo navuze wenda abantu ba contesting no kuvuga ngo bahaga imbunda ubugomeste fita mateka
reka turabizi ndanye nari mu gihugu turabizi
yakoze na research na Arson
Boys
ni ibintu nasomye ni ibintu mfite nakubwiye umpakanye wose zamubwire zamwohereza idocuma ziri muri UN idocuma ziri muri State Department idocuma ziri hano muri UK hanga niho ni cyo kibazo rero dufite tugiye gukora diplomasi
nta nubwo dukeneye abanyamahanga babitubwire
oya nicyo ndashankwereka ikibazo dufite twebwe ubwacu kandi bifitangiye neza cyane UK imaze guha biliyoni zirenga ebyiri z'amapounds iriya leta y'u Rwanda UK ifite abastaffers ba international development bari mu Rwanda ifite embassy iri mu Rwanda cyangwa high commission iri mu Rwanda America through USAID ifite amafaranga iha mu Rwanda atari hasi ya miliyoni magana ngahe buri mwaka ifite abakozi bayo bahari bari hari barabona ku bintu kuri no kugenda bo barakubwira bati tumaze gushyiramo amafaranga ibirimo gukora turimo kubireba bubu bafite ukuntu babara development yabo bakabona za wifi bakabona ibiki bakabona igisirikare bakabona igipolisi bakabona ibintu byose wowe kubera yuko ufite amarangamutima yawe ukagenda ukavuga utoya nta bari inyuma nta bintu birimo gukora nta bintu birimo kandi uriya we arahari arabona ibintu biragenda neza arabona hoteli nziza araryama neza arabona wifi wa mugani arabona televiziyo arabona all these things ushobora kubona uri iwabo wowe rero wagenda ukavuga ibyo ngibyo mbere na mbere ububurotse atangira kuvuga ibyo urimo kuvuga byose urabeshya ntabwo uzi ibyo urimo kuvuga tugomba rero kwiga uburyo bwo kuajuinga tugomba kwiga uburyo bwo kugerageza kuguma ku kuri ntubyoshye ibintu kuko ufite umujinya bya bino kubwiye ngo asirane asara ngo ugende ufite umujinya ugende ufite amarangamutima ugende ushaka kumva ngo buri kintu ngo kuko uhanganye n'umuntu buri kintu cye cyose ni kibi ntabwo ariko bimeze umuntu ashobora kuba muhanganye ariko hari ibyiza nk'uko bivuze hari n'ibibi wowe rero icyo unenga ni ibibi icyo ni cyo kibazo ubona Serge na Kagame akora abamurwanya nabo niyo makosa barimo gukora amakosa ya Kagame avuga ngo u Rwanda igihe tutwa ababyeyi bacu natwe twavukiraga mu buhungi ntabwo u Rwanda rwabaye mu rwarapfuye u Rwanda ruheruka igihe cy'abami in short mu gihe cy'abatutsi ngo u Rwanda rwatangiye muri 1994 niko bimeze twasanze hari aeroport iriya gerigori kayibanda igihe cya Byarimana actually nyishuti zanjye za Uganda zanyuraga mu Rwanda zarambwira ngo bafite ka airport gatoya ngo ariko kari clean cyane bambwira ngo bajyaga mu toilet ngo yitwa umusarani ariko ngo hari clean cyane uri iriya cleanness y'umujyi wa Kigali ubanza Serge wakuriye muri Kigali cyangwa uvuye utangiye kugira ubwenge uzi ukuntu habaga ari clean habaga abantu bakubura kuri peyaje bakazindukiraho bakubura mu gitondo n'ubu barahari
Kigali City yari Suite of Africa
absolutely so yari clean abantu barimo kuvuga ni umuntu wenda wagiyeyo hanyuma y'intambara ikiba muri 1994 akabona hari akajagari akabona hari umwanda iyo akagira iyo igeshanya agira naba rero nicyo bagomba kugira wowe ugomba kutabwa muri uwo mutego ukaba objective kuri rero ukuri burya nta muntu ugira ukuri ngo nuko kuri kwe buri muntu afite indorerwamo areberamo ibintu context areberamo ibintu akagira na boundary ibyo bintu rero urabifungura ukareba the bigger picture niho wazira bino bintu wambwiraga ngo aho wambwiriye ngo challenging nawe mubwira ngo wowe uhaye buri muntu wese igikoresho nyacyo niyo mpamvu mugomba kugira amategeko ababereye mukagira indangagaciro zibabereye mukagira amini zibereye ibyo murimo mukagira principle mukagendera kuri principle nk'ubu urabizi mu ihuriro nyarwanda principle tugira yandi niyo kudatera umuntu wese wo muri opposition amabuye nubwo twanabikora ukabikora wenda mwibanga umwigisha cyangwa uvuga utari ko bintu urabireba bintu ntabwo ari byo ariko umushobora kujya kwa rubanda ujye kwandagaza uwo muhanganye ariko ababikora ni bangahe se kuko ubuzi yuko iyo umuciye intege ubuha intege uwo murimo kurwanya mwese siko bimeze yiba nje nkavuga umuntu n'uwo opposition kandi hari tafari yongeraga mu kurwanya Kagame nkagenda nkamuvuga nkamusenya uwo mba mimaraga nini Serge wumva bimaraga nini si Kagame
ni Kigali
sisite absolutely therefore tugomba kwiga iyo principle tukayiga iyo concept tukamenya ngo ni concept ikomeye cyane ikindi
tugomba kwiga gukora muri alliance kuko iyo maze kumenya ko igikungo nta muntu umwe kamara nta shyaka rimwe kamara nta gatsiko kamwe kamara kagomba gukemura ikibazo cy'u Rwanda kuko ikibazo cy'igihugu ni ikibazo rusange mutangira kwiga ku muzakorana muri alliance mugatangira kureba ibintu mu buryo bugari ntutangire kwireba nkaho ariwe kamara mugatangira kureba ko ukeneye bagenzi bawe nibwo bwa bumwe bw'abanyarwanda ziriya ntego zacu serije ziriya ntego z'amahoro ubumwe n'ubwisanzure naho bishingiye ntabwo ari ibintu byavuye mu kirere ni ibintu byatekerejweho ni ibintu byagizwe niyo mpamvu bikoze iki twebwe ibintu byacu byose dukora muri Nyarwanda kiriya kirangantego cyacu ikirangantego cy'ihuriro Nyarwanda kirimo buri kintu cyose dukeneye inuma izina message y'amahoro cyangwa ibintu turimo kuvuga by'amahoro umucyo ririya zuba rirasa hari icyizere ni icyizere cy'umucyo icyizere cy'imbere heza hazaza amazi atemba n'imisozi birepresentinga nyine igihugu cyacu cy'u Rwanda inyenyeri eshatu arizo ubutatu bw'abanyarwanda gatwa gahutu gatutsi n'abandi babakomokaho biriya bibumbatiye bizabumbatira bino bintu turimo kwizeza abanyarwanda nitumara kubigeraho za ntego esheshatu turimo gutanga zigomba kuzaha garanti nizo ziriya iriya mikindo ibumbatiye so serije amahoro buri genda yasobanura nongere nisubiremo ni amahoro yawe ubwawe ukamenya ngo ejo buzacya ejo uzabona uko wivuza ejo ntabwo uzicwa uzafungwa umwana wawe azajya kwiga uzaba ufite akazi gafite security none akava ugire ikikugoboka hanyuma ubumwe mushyiramo nk'abanyarwanda umwe yirebe mugire amahirwe angana mugire ubutabera bungana imuryane umwirwane ubavemo hanyuma ubwisanzure uvuga iki kuri ku mutima ukuritike ugira ibiki ntubizire uvuga iki ukora icyo ushaka gukora ntukizire ujye mu ishyaka ushaka ntubizire serije ibyo bintu bitatu amahoro ubumwe n'ubwisanzure biri mu kirangantego cyacu niyo nicyo kintu kitugravinga niyo tageti yacu ndumva mvuze byinshi serije ariko ibyo ngibyo nashaka kukubwira hari uburyo bugomba ibintu bigomba gukemurwa makuru yabivuzeho kubwizanya ukuri kugira ngo umuntu abwirwe ukuri agomba kugira icyizere ko ibyo ari buvuge atari bubizire ahubwo uri umuhiki safeguard ivuga ngo vuga ukuri kugira ngo tumenye ibyabaye tunige tuzanabyigishe n'abana bacu ntibizongere kuba ikindi hagomba kubaho justice abarenganye bakarenganwa abatarunamira bo bakabunamira abambuye ibyabo bakaba uburyo babona indishyi z'akababaro bakabona uburyo bishyurwa bakabona ibintu byose icya gatatu hakabaho kwibuka tugashyiraho inzibuko nk'uko wabonye bagiye icyo gisozi hakazabaho kwibuka kibeho hakazabaho kwibuka abaguye amashyamba ya Kongo iyo nzira ndende mpaka aho bazagera na Kamerun tugashyiraho ikibutso cy'abanyarwanda kugira ngo abana bacu bazajye bagenda izo nzira zose bamenye ngo amacakubiri ni ikintu kibi cyane so serije bino byose birimo muri ya ntego y'ubumwe n'ubwiyunge ariko mvuzeho bimwe na bimwe so iki kintu cyo kubwizanya ukuri kumenya ukuri ku byabaye mu gihugu cyacu bigakorwa n'aba experts bikorwa nanjye wa politiki cyangwa undi muntu bigakorwa n'abafite bakabijyaho impaka ariko na facts zibigaragaza n'ababibayemo bakaza bakabivuga bafite confidence nicyo kintu niyo ntego izatumwa tubaka urundi Rwanda rushya ni bimwe mu bizadufasha kubaka urundi Rwanda rushya urakoze cyane Serge
comrade ugize neza n'ikintu na kimwe uvuze n'icyo kintu kirebana no gushimangira ubumwe n'ubwiyunge kandi nacyo naryo rihame rikomeye tunashingiraho ariko nubwo twavugwe n'ubwiyunge cyangwa tukavuga kubaka institution zihamye z'igihugu ubundi igihugu kiyoborwa na institution kandi zihamye buri state yose cyangwa buri gihugu cyose kigira amahame kigenderaho akavuyo kagomba gucika rwose kandi anabyemera hari ubutetsi buza bufite igitsure bugashyira igihugu ku murongo hari ubutetsi buza bukandamiza abaturage bukama ijambo ariko nta kuntu wavuga ngo urafungura kugira ngo buri wese ateze akaduruvayo mu gihugu we na byatura n'ikindi kibazo ariko ubwo ndavuga mu magambo ahinnye buri sisiteme zigira uburyo ishyiraho imirongo migari y'igihugu epi make twatangiye ku mateka amateka azahoraho ni amakuru arabivuze ati abahistoriye abashakashatsi bagomba kuguma bashakisha muri archive kugira ngo bakomeze barebe what happened ibyagenze bite kugira ngo bubake ejo hazaza ariko mu banyarwanda kuko ari abivuze ko imwe mu ngamba yacu iri mu mwana ubwiyunge ari uku tuma abashakashatsi bashaka amateka yacu kugira ngo turebe ibidutanya kugira ngo tubirandure no twubake amateka meza hari abantu bumva yuko bafite ubwo burenganzira bwo kwihimbira amateka yacu cyangwa bakumva yuko uko bitekereza ari umurongo w'igihugu ibyo ntabwo ariko bikorwa igihugu ni ikintu gikomeye cyane igihugu kigira abayobozi kikagira inzego kikagira n'abaturage ariko hari igihe umuturage yumva we ashaka gusumba inzego akumva yuko amateka yaruta y'inzego hano ndabivugaho umuntu uri muri opposition utari mu gihugu ariko ngira ngo utaje tubitekereze twumve ejo tujya muri leta ngiye sezanzumva ko nkomeye kuruta leta anazumva ko akomeye kuruta leta cyangwa umuntu runaka utari muri n'ihuriro wenda mu yandi mashyaka ari hano hanze akumva ko akomeye kuruta institution nicyo kintu tugomba kugikomoza kugira ngo numve yuko hari aho utarenga inzego zikaba zikomeye kuruta wowe kandi amateka ntabwo yandikwa nawe yandikwa na institution zemewe n'igihugu aribyo makuru ashimangira ati twemerere abashakashatsi abanyamateka batubwire what happened byagenze bite ariko uyu munsi umuntu azavuga ati njye nshobora kuvuga amateka yanjye kuruta aya institution zemewe n'igihugu epimati nagira ngo abantu watekereza
ariko Serge atari abashakashatsi nka Tom Ndahiro
oya ngo ntabwo njya muvuga ngo ntajya muvuga nagira ngo tuvugane nk'abanyarwanda kuko abanyarwanda turi divize cyane hari n'igihe abantu bavuga bati iyi politiki yaturambiye burema urafungura cyane ukumva ibintu ugafungura ukumva ibintu muri umwe opozisiyo ukavuga uti twakwemera nde twakwanga nde epimati na muri gani
urakoze bwana Serge abudari karimu nagira ngo mubwire mumenyeshe ko Tom Ndahiro ari umushakashatsi wo muri pubere nta mushakashatsi murimo ajya gushaka bya bindi byo evode yavugaga nagira ngo bwana Serge mbere y'uko ngira icyo mvuga nagira ngo nibutse ko amateka ni ukuri kwa hejo ejo hashize kandi ukuri burigihe guhora ari kumwe wabivuze ubu niba Epimake na Buderikarimu na Serge barimo kuvugira kuri yaditahuka kuri iyi saha ubungubu umuntu ejo uzaza akavuga ko kuri iyi saha twari turimo gukina umupira hamwe mu kibuga iki n'iki azaba abeshya kuko ntabwo ariko kuri donko rero ntabwo ukuri umuntu ashobora kukwitiranya n'amarangamutima ye ntabwo ashobora kukwandika akurikije icyo ashaka kugira nk'uko abayobozi b'u Rwanda benshi bagiye babigira bakakugoreka ukuri buri gihe guhora ari ukuri kubera rero iyo bavuga batabashakashatsi niyo mpamvu tugomba kureka abashakashatsi bakagenda bakandika ayo mateka ubundi amateka yiyandika somewhere noneho abayandukura nibo bagomba kuba bazi uko bayandukuye kugira ngo kwa kuri kutabura ariko ikibazo hari igihe hashira igihe kirekire nta mushakashatsi nta muntu uyandukura babandi babyigiye washoboye kuyandukura uko ari noneho hagahora hari lovide hagati y'ukuri n'ibiri mu kuvugwa icyo gihe niho niko kamaro k'abashakashatsi bavuga bati dore ibingibi niyo mpamvu rero Serge ureba muri ibingibi turimo kurwanya leta usanga harimo benshi bivugira amateka yo bashaka kubera ko bazi ko ibyo bavuga bidashinga noneho bagashaka kuvuga kugira ngo bishakirereze argument bakazana ukuri kudahuye n'ukwabayeho kugira ngo babone uko bidefanda ibyo rero ntabwo ari byo ibyo Serge nongere ngaruke kuri za ngeri z'abantu batatu babirahu bakana kamama n'abatekereza kigabo nongere mbyibutse ko babirahu ni nge kana kamama ni twe babandi batekereza ba kigabo ni twese abanyarwanda uko tungana ntabwo waba utekereza twese uri muri opozisiyo ngo ujye gukora kugoreka amateka nka gutyo ntabwo bibaho ibyo abayagoreka bari muri ba bange bari muri batwe bari muri kana kamama na babiraho ibyo rero naje ngo nongere nanibutse ko njewe burya iyo mbona no mu bavuga ko barwanya leta nabo harimo ubwoko bwinshi kwanza harimo abo leta iba yasetinze bo bakaza baba bazi ibyo bakora nayo mpamvu baraza bakadurubangatanya uko babishoboye uko ariko kose noneho akabaho bumva bifuza kurwanya leta ariko akaba nta bushobozi n'ububasha n'ubwenge babifitiye bakaba aribo batwarwa n'amarangamutima kenshi na kenshi cyangwa bagatwarwa no kwita kuyo bashoreye kwinda ugasanga aribyo bibahimbaje noneho akaba n'abantu genuine bazi ko barwanya leta koko bamwe bakabikoresha ubwenge bukeya ariko bazi ko bo barimo kurwanya leta ariko batazi ko banacengewe batazi ko bimeze no guca na guca ntibagire n'icyo bita ariko bakadepuwaya efuru nyinshi bazi ko barwanya leta noneho hakaba n'abandi bakora kijiji bazi ko barwanya leta bagakoresha ingufu nyinshi bagashyiramo umuhate ariko uburyo bakora ari uburyo bumwe butakwigera butimbuka mbese nk'umuntu ujya guhaha wa muturage bavuze wagiye gutega bisi umufuka yari afite agakomeza kuwikorera bigakomeza kumuvunira ubusa kandi yatanga amafaranga ye hari abantu bakora gutyo ariko rero hari n'abazi ibyo barimo twebwe turimo rwose ntabwo ntinya kubivuga ntabwo ari ubwirasi ntabwo ari ubwibone kubera ko ngira ngo wenda hari n'uwagira ngo ndanabyishimiye cyangwa ndagira gute ariko je suis conscient turabizi twese muri aranisi ko niba Kagame ari twahiga akica akanyereza nuko tumuteye ubwoba nuko ari twebwe afitiye impungenge kurusha abandi ibyo rero nizera ko n'abandi hari n'abandi nabo ubwabo bazaze babyivugire twebwe turi ku murongo mwiza ni nayo mpamvu usanga abantu kenshi usanga aho kugira ngo bajye kurwanya leta usanga barimo kwibasira abantu bari muri aranisi usanga barimo kwibasira amahame ya aranisi twebwe uko tubihamyeho tutabigegukaho ntabwo tuzemera gutsimbuka ku bintu tuzi ko ari amahame twemeranyijeho kandi koko nyayo yahuza abanyarwanda ngo ni ukugira ngo dukunde tuvuge ibiryoheye amatwi mu banyarwanda ibiryoheye amatwi y'abanyarwanda ngo kugira ngo bakunde batuyoboke ari benshi oya dukeneye koko abantu bumva umushinga wacu ari benshi kugira ngo dushyire imbaraga hamwe ariko ntabwo tuzashyira turenga ku mahame yacu turenga ku kuri twumve ngo twemere tuvuge ko ubumwe bw'abanyarwanda tubuteze ukwemo no kugira ngo dukunde dushimishe bamwe cyangwa ngo kugira ngo bakunde banezerwe oya ibyo ntabwo tuzabikora icyo gihe igihe utazi guhama ku mahame yawe igihe utazi guhama ku cyo kurwanya ukamureba imbere yawe we kuzigaziga ujya kureba gutera amacumu nabo mwarimwerekeranyije hamwe ibyo bintu ntabwo watsinda rura rugamba bwana Serije niyo mpamvu uvuga indi twebwe byaba ayo mateka byaba ubumwe n'ubwiyunge byaba izira ntego zacu ukoresha eshatu nongere mbisubiramo ko intego zikubiyemo ibisubizo by'ibibazo bibangamiye abanyarwanda niyo mpamvu utazigera ubona tureba hirya cyangwa tureba hino turi mu kujagarara nk'uko nakubwiye bamwe babikora nibwo buryo bwabo ntawe uretse ko iyo urwanya bo muri kumwe kandi ubona neza bari mu kurwanya byo mba numva ko ari ukujagarara ubizi neza kandi ubishaka icyo gihe ahubwo nta no kurwanya ufite harimo benshi babikora nk'uko nabigusobanuriye batabigambiriye ari ukubera ubujiji ari ukubera ubumenyi bukeya no kubera wenda umuhate utangana n'uwacu twebwe ni nayo mpamvu tubivuga tukenkemutse tutareba hirya no hino iyi ngoma tuzayivanaho kandi dushyireho ubuyobozi abaturage bibonamo dushyireho ubuyobozi buzakorera abaturage aho kugira ngo abaturage babukorere tuzashyiraho ubuyobozi aho rubanda ruzavuga ruti ahubwo mwatinze hehe kubera ko uburyo tuzabigenza nta muntu utazabyishimira yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa kabone niyo yaba ari umuheza nguni w'umuhutu kabone niyo yaba ari umuheza nguni w'umututsi nimo bakunda kuboneka cyane abo nabo ni abana b'u Rwanda tuzabagorora tuzabigisha tuzabaha umutima w'umwe umutataru kubica ataru kubakubita tuzababwiza ukuri tuzababwiza ukuri buri munsi tubabwiza ukuri nibakora ibyaha bahanwe bajye mu njya nkunda kubivuga ko umuntu umuhutu wumva ku Rwanda ari urw'abahutu gusa n'umututsi wumva ku Rwanda ari urw'abatutsi gusa uwo mwanya azawufite mu Rwanda ariko ntago azabona igihe cyo kwegereza ibyo bintu byo kubera ko tuzamushyira mu kigo ngororamuco yumve ko agomba kumva ku Rwanda ari urw'abanyarwanda bose ndagira ngo ngarukize ngo babwana Serge
Epimate nakureka gukomeza kuko harawugera nkumva utagiye kwigisha nkumva nakureka ahubwo wowe uzashinga itorero rugera mu gihugu uzashinga itorero
abatazagira ngo ni iby'abantu icyoya
uzashinga cyose noneho
ariko Serge bizigwa muri civic education kandi wagize ikiganiro cyabyo
ndabizi turabifite ariko
uburere mbonera gihugu arya cyangwa
I know ituma cyaraho gera kumva rwose na Amerika na erega niko bimeze naho ngaha turi muri ibihugu byateye imbere dufite abantu bokamwe n'ibintu bya racisme ariko burya aho bibakumira nuko inzego ziba zikomeye njyewe ntabwo nkanywa n'umuntu waba uri w'umurasiste njyewe ndavuga ni aho ngira ubwoba navuga ni institution zaba zikomeye koko twaba twemera amahame yacu ni nayo mpamvu nge navuga ni bamwe bavuga ngo twihuta ndagira ngo mbabwire ni icyangwa se kwihuta ni ukuvuga ngo ahubwo se core value yacu tuyikomeye koko ubwo bumwe bwacu bw'abanyarwanda inyabutatu nyarwanda tuyikomeyeho kuko hari igihe numva ndakurikira kandi abantu baranyandikira banyuze ibintu byinshi cyane ntanabyumva noneho nkajya haraho nanjye avuga ni ariko se u Rwanda twagushije ishyano iyo mbona umuntu wahoze ari umuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda umuntu witwa ko ari elite muri leta ajya mu bintu bya nonsense agatangira mu bintu bya propaganda agatangira kuvuga ibintu bidafite fact ndavuga ni twagushije ishyano byakavuga n'umuntu utarabaye mu nzego utazi uburyo leta ifunkisiyona utazi uburyo adimensiyo zikora navuga ni uriya muntu ntabwo afite amateka cyangwa ntabwo afite edikasiyo ihamye ariko kumva umuntu wabaye muri system wabaye muri leta uzi uburyo inzego zikora uzi uburyo bamanipira ukumva uyu munsi ari mu tuntu two guterana amagambo gutya twarakoreshwaga twakoraga ibi twageraga bati kibazo ati okay hari aho nshaka kubyumva ko bamanipira ariko nkavuga ni ubugabo bwawe buri hehe wakoze iki wowe ndabizi wenda inkota ikugwa kano ariko no kwitandukanya n'icyo kintu nabwo ugomba kukitandukanya ukiri embo ukiri umugabo w'igikwerere ejo utazaza uri igikuri ugashaka kongera kuba umugabo muremure kandi wabaye igikuri Epimate biragoye ibintu biri kuri interineti ni byinshi ibyo nacyo ni byinshi ariko tubyihanganire ndagira ngo tujye tubona ku musozo wa 12:12 tuba dushokirano cyacu uyu mugoroba twavuze ku bintu bya education ndagira ngo tubare ku kintu cya education tuzi neza ko ibyo tuganira byose ni uko hari ikintu cy'uburezi kirimo Emmanuel Macron yavuze ku kintu cy'uburezi mu Rwanda kandi yajyanye na Louise Mushikiwabo ikintu twinaje kuvuga ni uko Mushikiwabo yahobeye Emmanuel Macron aramwongorera igihe kirekire iriya hage abantu barayikritika abantu bafitemo byinshi bayivugamo ntabwo ndi buyinjire muri hage yamuhaye guhobera cyane ingwatiramubiri anamwongorera buri wese afite kritike yayikoraho ariko biri hagati ya Emmanuel Macron na Mushikiwabo iyo ni privacy yabo ariko twigarukire ku byo amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na OIF kugira ngo bagarure kwigisha igifaransa education ikintu gikomeye cyane kuko burya muri education niho twiga imyitwarire wari uvuze uburere mboneragihugu wari uvuze indangagaciro ibyo duhabwa mu ngo zacu ibyo duha abana bacu ntabwo biba bihagije kuruta kujya mu ishuri twageze tuvuga ko igifaransa cyaciye mu Rwanda ko ari ururimi rw'interahamwe kandi mu byo Kagame yaciye yaravuga ati nishaka gipfe ntabwo nzaregreta Epimate ndagira ngo uhereho kumva bavuga bati kugarura umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa cyangwa kongera kubaka ubugendanire hagati y'Ufaransa n'u Rwanda hari no kubaka igifaransa mu Rwanda bivuze iki kuba cyari cyaraciwe cyitwa ikineramwe uyu munsi ariko makuru ati nzanye amafaranga yo gushyira mu burezi kugira ngo dusinyamize mu igifaransa cyane ese bivuze ko rwa rurimi rwari rwaraciwe abaruvugaga bakabicirwa babasaba imbabazi nabo kumugaragara uti twarabarenganyije bwana Pimaki
kuvuga ngo abakivugaga bazasaba imbabazi ngo barabarenganyije imbabazi se babasaba ni n'ubundi ko batababuzaga kukivuga iwabo mu rugo cyangwa aho bahuriraga bari mu kuganya bose barabuze akazi keretse niba basubiza mu kazi nibwo baba babasabye imbabazi neza naho kuvuga ngo bazabasaba imbabazi bwo ntazo mbona icyo mbona erega muri politiki turimo kwigisha abantu kandi twemera koko nuko twemera ko amateka ni ingenzi ibyabaye mu mateka ntabwo bigomba kuduherana bigomba kutubera isomo tukabiheraho ariko tukabiheraho kuri kubera ko byabayeho koko none se bwana Serije ubu abantu bamaze imyaka 20 barirukanywe mu kazi abantu bamaze kumenyera guhinga kuvuga ntabwo uzabasubiza keretse n'ubasubiza kujya kwigisha igifaransa muri primaire nabo sinzi niba akazi kazaboneka n'abarimo wenda wasanga bakizi kugira ngo uzabagarure muri leta cyangwa ubagarure mu kazi kabo byagenda bite bwana Serije keretse iyo makuru iringi bari amafaranga yajyanye iyo biza kuba harimo n'amafaranga y'imishinga igaragara mwe na ya mishinga yajyaga mu cyaro ikajyana suruso de revenu mu baturage abarimu cyangwa no mu mafaranga yatanze akaba azagarurira pouvoir d'achat ububasha bwo kwihahira bugasubira mu giturage nibwo byagira ingaruka nziza ku banyarwanda naho kuvuga ngo bazajya gusaba imbabazi bavugaga igifaransa n'igifaransa kigiye kugura parayeri irifa kumenya ko porogaramu nk'izi ngizi kuvuga niba igifaransa bari baragihenebereje neza kuvuga ngo kizagaruka mbere y'imyaka 5 ku buryo abantu batangira kukivuga
5 n'imike ipimaki 5 mu gifaransa ugomba gutegura abarimu bishobora gufata indi myaka 10-15
bigafata indi myaka 10-15 kubisenya biroroshye ariko kubigarura ntabwo ari ibintu byoroshye donko bishatse kuvuga ko iyi gahunda ari twebwe tuzayipilota ari twebwe tuzayikora kubera ko ntago bizarindira iyo myaka nawe urabizizuye uzaho tugeze bwana Serije ntago bizagera iyo myaka tukiri mu nzira
nyemerera wenda nyemerera bijye kuri rekodi twumve icyo Emmanuel Macron avuga kuri iyi ngingo yo kugarura nyine ibyo byose bisabwa kandi byahozeho Kagame arabica bite nuko yita abafaransa ba jenosideri ariko nyuma y'imyaka 27 bigarutse muri programme ababirimo bahindutse ruvumwa ubu ntabwo wambaza babaherereye
ku rundi ruhande kandi umuyobozi w'iki kigo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa madame Louise Mushikiwabo basinyanye na minisitiri w'uburezi Dr Valentine Uwamariya amasezerano y'ubufatanye mu gutegura gahunda y'igihugu yo kwigisha ururimi rw'igifaransa mu Rwanda Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko aya masezerano y'ubufatanye ari ikimenyetso ntakuka cy'imibanire mishya hagati y'ibihugu byombi
Dès 2020, l'Agence française de développement a apporté au gouvernement rwandais des financements de plus de 100 millions d'euros.
Ukuva muri 2020, ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere cyahaye guverinoma y'u Rwanda inkunga ya miliyoni zirenga 100 z'amayero ngo kukongera gutangiza ibikorwa by'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere nagejejweho muri 2019 n'ikindi kimenyetso gifatika cyo kuzahura umubano. Ibyo bikagaragarira no mu nkunga ya miliyoni zirenga 130 z'amayero mu gihe cy'imyaka 2 yo gukoresha mu gukwiza amashanyarazi mu cyaro no gukora amahugurwa uyu munsi rero twiyemeje gutera intambwe ikomeye dusinyana amasezerano kuko twiyemeje gutanga inkunga itarigeze igerwaho ya miliyoni 500 z'amayero hagati ya 2019 na 2023 mu nzego tuzumvikanaho n'u Rwanda by'umwihariko ubuzima ikoranabuhanga na francophonie
Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda en particulier.
Comment est-ce que vous avez dit? Nous avons dit que nous avons Kagame yirukanye igifaransa mu Rwanda kirukana abafaransa abafaransa ntabwo bigeze bagenda burundu bakomeje batera inkunga u Rwanda mu zindi domaine zitandukanye ariko turavuga muri domaine y'uburezi ahangaha education ni ikintu gikomeye cyane nari ngushye muzamu kugira ngo wumve ibyo avuga aha n'amafaranga agiye gushyiramo ariko se rero ma kuko twavuga tuti abantu birukanye igifaransa ku mugaragaro bagiye bakemeye kuko ari ururimi cyangwa bakemeye ko ari amaburo akindi bwa nepimana
ngo baca umugari mu kinyarwanda ngo amagi arisha umugabo ikivuza
ikivuza ni iki
ikivuza ni igihaza bareka kikuma ntibakirye noneho intuza ama imbuto zacyo zirimo imbere inzuzi zacyo zirimo imbere zigahuguta zikamera neza ku buryo bazazitera ubutaha rero iyo umugabo yashonje amajya ni ukuvuga iyo umugabo yashonje urundu cya gihaza kimaze kumara kivana ku gisenge akagi
akajya kugisenge
rero amajya amurishije ikivuza icyo ikintu yirwaga kirivaho byo kwirwa tukaba Faransa no kwirwa yabagize iyo kwirwa byamugize umusitari w'abandi ba perezida birirwa bavuga bati rwose abafaransa uzi kubatuka aremeye arabihaze iryo fiyeri aritaye impande none yagira ate ko amafaranga ari cyo kimutunze ko ari bwo buryo yabagaho yabigira gute aremeye arabihaze ariko njyewe ntabwo mbireba nabi kuvuga ngo byamuzirikaho kabiri bigatuma icyari kuzamuhika kirahari umurego wacu ntabwo uvuze ibyo ntagaraho twendaga kunyura ntagara abafaransa bendaga kumudufasha ayo mafaranga bajyanye muri edikasiyo ntago ariyo azatuma tutamuhirika ahubwo nibagende bategura ibyo bintu neza tugende iyo gahunda tuyikomerezeho abana bacu biga igifaransa n'icyongereza neza babivuge neza bamenye kubyandika kandi n'ikinyarwanda bakimenye ibyo biba umwihariko w'abanyarwanda aba ari byo turusha abandi bose baduturanye tugomba kugira ikintu tubarusha kugira ngo dushobore kubahahiramo ntabwo tuzagenda tubabwira gusa ororo turi u Rwanda twebwe habaye ubwicanyi bwinshi ntabwo aricyo bazaguhera akazi umuntu uza mu bihugu duturanye bazaguha akazi kubera ko uzi gukora ikintu kiniki kandi uzi kwiyegisitirima mu ndimi nyinshi igiswahili icyongereza igifaransa n'ikinyarwanda icyarimwe ibyo byose tuzabyigisha naho kuba bajyanyeyo Kagame yemeye icyo gifaransa no na mabura kindi ni bya bindi by'umugabo buri uko abigenza akemera agahara akavuga ati iguye nta itayigere ihembe n'aba bafaransa nitaga abajenosideri natangiye kubita monami Macron my friend Macron reba rero Macron yabaye inshuti na Kagame Kagame yabaye inshuti n'umufaransa amwita amuhamagara my friend na ahubwo aho bari biherereye sinzi niba ataravuze ati mon papa Macron don umwadorari Jean igifaransa ahubwo Kagame arakivuga muhoraho bukera amafaranga ntacyo atazamuvugisha bigiye kuzamera nka cya kiragi bakimye inzoga ati muranyimye kandi ubundi kitavugaga
epibati kugira ngo bavuge Kagame avuga igifaransa tutareba
agiye ku kibuga azagipronosora rwose mwumirwe
ari Abdukarimo
niko reka mbabwire ngo wa mugani ngo agatinze gahinyuza intwari nuko bigenze koko niyo mpamvu ari byiza burya kuva ku perezida ugifite icyo cyubahiro kiminanyi yavaho muri 2017 yari kuva ari umusitari none agiye kuvaho bamwe baramwise ngo yapfuye kandi ari muzima bamwe baragize ibiki none yapfukamiye abafaransa byabirihindigaga ngo ni ibiki
atuno barimo kuvuga uriya yambaye masike ntabwo ari
oya hari n'abavuze ngo yambaye pamperi iba ari pamperi
pampex
ah no nibyago burya it is good mu cyongereza baravuga ngo even the best dancer ava kuri stage barakubwira umugabo numenya igihe cyagomba kugira iki kuguhigama agaha abandi nicyo kibi n'ibibazo ariko Serge kuki warubajije cyo kwiga rero kwiga burya ni byiza cyane dushimira ubufaransa kuba bugiye gutanga iyo nkunga yo kwigisha abana b'abanyarwanda igifaransa ituma cyane mu kuvuga point ikomeye cyane tugomba kuzagira ubuhahirane muri Congo bakoresha igifaransa mu Bubiligi bakoresha igifaransa za West Africa hari ibihugu byinshi za Senegal za yose bakoresha igifaransa kuba rero izindimi zombi bizafasha abanyarwanda noneho kubona akazi muri izo international organizations zibigira ufite uzi indimi zombi imwa added advantage ariko n'ikindi bizaduha horizon yo kutaba ngo turi
imeraga te kubarwa ngo ijya kurishyira mu rugo niba mu rugo badahabwa agaciro nta opportunity bafite kuki twakuva bajya muri international community kubona akazi yo kandi mu gihugu bo badafite iyo opportunity bwana Ali
Serge hari ikintu kimwe muri bya bindi wavuze tugomba kwemera I think uremera yuko abanyarwanda benshi babonye akazi hanze kandi Kagame nuko abikoresha nabi nk'ubu ngubu umushiki wabo kuba ari muri hariya nibyo byatumye amakoraza nibyo byatumye abona amafaranga Kagame nuko abikoresha kugira ngo ajye guhotera abanyarwanda kubatoteza bari mu Bufaransa kugira ngo ajye kugira ngo agere aho yihishe uzi yuko hari abandi bari muri za World Bank uzi yuko hari abandi bari muri za IMF uzi bari ahantu henshi cyane ni byiza abanyarwanda bagiye gukora hanze bituma mufunguka mukareba mukiga byinshi ngo nka mugari bavuga nk'umuntu utazerera ntame avuga yuko nyina ari uteka neza iyo bagiye aho hanze rero barafunguka bakiga tukiga ibintu byinshi cyane muhaha ubwenge igihugu cyacu gikeneye imitekerereze mishya n'imikorere mishya n'imyitwarire mishya kimwe muri byo nuko tugomba kureba yuko tugomba gushingira kuri ibyo bita knowledge economy ni ishingiye kuki rero mu kwiga indimi ni part yabyo kumenya izo ndimi kumenya ibyo bintu byose so tugomba kubireba mu positive nk'abene gihugu ariko wibuke ngo abana baziga icyo gifaransa muri aya mafaranga y'ubufaransa ni abana b'abanyarwanda ni abana tuzafasha iyo tubivuze abantu baravuga ngo mwebwe mwarwanije nuzi tujye tugira challenge Serge iyo ugiye kujya muri diplomasi ukajya nko muri ofisi ba decidinga intuza hari bamwe bagenda bavuga bati murashaka ngo tubahagarikire inkunga se twe kubafasha iyo ukoze ikosa ukababwira uti ye ntimubafashe uzi uko bigenda iba nka wa mwana wo muri Bible mubanza ni muri Bible ngo babyanditse ngo abamama babiri bashwaniraga umwana hanyuma ngo arababwira ngo okay nimumuzane uwo mwana mukemo ibice mubagabanye uravuga ngo nyina w'umwana bwite aravuga ati reka uwo nagenda murere kugira ngo umwana batazapfa mu bice natwe rero ntushobora kugenda uvuga uti ntibafashe u Rwanda kandi tubivuga genuine kuko tuzi ko nanone natabafasha Kagame arazivana mu baturage niyo mpamvu kuri radio twaje tugaha ubwenge abayobozi b'u Rwanda ngo nibasaba amafaranga za IMF za World Bank n'ibihugu bibafashe muri COVID ikibazo cyabaye nuko banze gukora iki nuko amafaranga Kagame yafashe akajya kuyatwara mu ndege ze akajya kuyatwara mu kugura guha ibituga ba FIFA ngo ize mu Rwanda akajya kuyatwara wabonye wenga ari mu Rwanda ejo bundi akajya kuyatwara muri n'ubu yatangiye ingendo ze icyo ni aho niho hari ikibazo ariko ubundi twakabaye twifuza ko igihugu cyacu despite ibyo turimo dushwana nawe muri politiki twakabaye twifuza ko abanyarwanda baguma batera imbere iyo muntu tuzagerayo tuzasanga abantu bamaze gusobanukirwa duhita duteruriramo hari ikintu nshaka kukubwira Serge tukigera u Rwanda muri 1994 ikintu nge ntashobora kwibagirwa nkigera mu Rwanda nuko twasanze amakompyuta ari mu Rwanda ordinateur yari menshi tutatekerezaga ibyo ubona byose bitereye hejuru ukabona amakompyuta ni menshi ku buryo amakompyuta bakunze kuyavana mu Rwanda bajya kuyagurisha muri Uganda amenshi ariko of course ari muri mu bintu byanditse ari programme mu giki mu Gifaransa so ibintu nubwo urwanye n'umuntu hari ibintu by'ingenzi bigomba kuba bihari imihanda myiza
amashanyarazi ibiki imibereho myiza y'abaturage birafasha ubundi abaturage bateye imbere atari abaturage hari politike mbi ibabuza kuvuga ubundi umuturage umaze kujya muri université umaze kwiga umaze gusobanukirwa ubundi amenye n'ubwisanzure bwe nk'ibi turimo kuganira ibizanalize turimo gukora cyangwa nawe akikora analize ye akavanamo ibintu bizima agomba kumenya ngo igikuru ntabwo ari ukurya igikuru ntabwo ari ukugira akazi igikuru ntabwo ari ukugira ngo uryama ariko n'ubwisanzura kwawe ni ikintu gikuru cyane akabimenya ibyo rero ikintu cyose cyafasha umunyarwanda kwiga cyafasha umunyarwanda numvise yuko ngo harimo na kote izatanga ubuvuzi cyavura umunyarwanda ni ibintu tugomba gushimira ubufaransa ariko ntibituvane ku gikuru kuko ziko Kagame ubufaransa buzayatanga bugiye mu buvuzi Kagame yavanemo ntazabura ukuntu yavanamo akajya kuyatwara muri za Rwanda Day akajya kuyatwara mu kujya guhiga Serge guhiga Ali mu guhiga Cape Make no guhiga n'abandi bajya kubicyo aho niho hari ikibazo ariko abatanga inkunga bo ntabwo tugomba kubagira igikuru nuko twe tugomba babiyobeje tugomba kujya hanze tukababwira ya amafaranga matanze yayobye corruption imeze ityo biriya babeshya ngo mu Rwanda nta corruption yari tukayigaragaza niko amafaranga bayatanga akayoba urakoze cyane Serge
urakoze nagira ngo dusoze buri wese n'iminota ibiri dusoza epi make reka nguhereho ushinzwe ubukangurambaga twibanze ku ngingo imwe rukumbi igikomeje kuvugwa kugeza n'ubu munsi hari bamwe bumva yuko Macron yakoze sakirirego kujya mu Rwanda ariko mugenzi wacu anabikomuje ati dutabarizwa abanyarwanda nubwo tutari turabona tuti bakomeze bafashwe nta kuntu wakuvuga kujya mu Rwanda wifuza ko abariyo bapfa bagashira abo bantu utabariza ugomba no kwifuza ko bakomeza kubaho niyo mpamvu rero n'izi mpano n'aya mafaranga ntabwo twe tubirwanya mu ihuriro turavuga tuti ubwo byakaboneka ku bwinshi bakabasha kubaho wenda muntu akazagira n'abasanga bahari hari n'abifuza bati ni sakirego Macron kuba agiye mu Rwanda ntibyari bikwiye igihugu kidafite demokarasi igihugu kitumva indangagaciro igihugu kitemera ubwisanzure ni nka bimwe bya Commonwealth bati nta Commonwealth mu Rwanda twebwe twemera yuko kiriya gihugu kirimo abanyarwanda miliyoni 13 ni nabo abanyarwanda tuvugire hari iyo twavuga ngo ntabwo twemera ibyo babafasha bakavuga ati namwe ntabwo mudukunda twe twemera yuko uko byagenda kose byaba ibibateza imbere byaba politiki iza mu Rwanda twe ntabwo turi against ahubwo turaba kubera icyo politiki itaba ameliore abanyarwanda kubyo ubwisanzure ku buryo nabo babonamo ijambo natwe turi hanze tukagenda tukabasha kubana mu gihugu epi make ntegera ngo dusoze rero ariko ngusabe ko wakwibana kuri opozisiyo ubutumwa wasigira abantu muri opozisiyo ubona yuko batumva impamvu umuvuno w'ubufaransa waba ari importa cyane no ku bandi bifuza bati ibyabaye rwose ntabwo ari byiza tuzamira bisesa ntibyari bikwiye no kubaho ndabifuza ko wowe wasiga ubutumwa aho ngaho none nkajya kwa Ali Abdulkarim
urakoze bwana Serge nagira ngo nongere nibutse ko politike turimo ntabwo ari politike y'umujinya ntabwo ari politiki y'amarangamutima ni politiki ishingiye ku kuri kandi iri mu bwenge akenshi na kenshi hari igihe umuntu aza akakubwira ibi ngibi atari kurabona atepi make ataranisigira gutya na gutya atari ko ntabwo mwumva ibi ngibi n'ibi ngibi noneho nkamubaza ese politiki turimo gukora ni iyiki ni iy'abanyarwanda abanyarwanda n'abaye ese ni gute uwimajina ko abanyarwanda ari abari inyuma gusa ari impunzi impunzi turi bangahe pari raporo y'abandi kugira ngo wumve ko ari twebwe tugomba kuvugisha twebwe turi konsiya ko hari inzu iri mu gushya inzu irimo miliyoni 13 abanyarwanda abo banyarwanda buri wese afitemo umwene wabo ufitemo bakeya mirongo yagiramo batanu abashoboye guterura imiryango yabo yose bakabizana iburayi ntibakeya cyane abo ni abana b'abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda bari mu gupfa njye nkunze kubivuga inti nashoboye guhungana umubiri wenda umutima wanjye naroho yanjye biracyari mu Rwanda niyo mpamvu nti nzamera nka yanjangwe y'amahirwe ifata imbeba yari y'umunyu umunsi nzaba maje gutabara abo banyarwanda aranisi nzaba imaje gutabara abo banyarwanda nanjye nzajya guhiga ya roho yanjye nzajya guhiga wa mutima wanjye kugira ngo mbikire hamwe n'umubiri nibura nzapfire muri icyo gihugu nanjye niyo na avantage naba mfite ariko bitavuze ko ngomba njyewe kamara oya turashaka gutabara abanyarwanda niba rero ibyo utekereza
urimo kuvuga uvuga kuri mu gukora politiki y'abanyarwanda ukaba urimo kuyikorera ku bantu bari hanze ibyo barimo kuvuga gusa byonyine utigeze utekereza wa muturage wa wundi w'umuturage ruca makoti wa wundi uhinga witaba amaguru kugira ngo ashobore kubaho kandi abangana ni bangana ni 80% y'abaturage ni bo batuye mu Rwanda ni bo batuye mu byaro ni namo twanavuta benshi niba utavuga politiki mureba urimo kuvuga iyihe politiki niba utavuga politiki yo kumutabara urimo kuvuga iyihe politiki ibyo rero nibyo turimo kuvuga niba ubonye makuru avuga ati njyanye miliyoni 500 turabizi ko Kagame azaziba zose ashobora no kuziba akazimara ariko ubwo bizaba bitumye ayari guterura impande atayaterura nibura ayo ngayo akaba ari yazubaka icyumba cy'abana bazigira mu ishuri aho kugira ngo babe 100 bakaba 40 aho ntabwo azaburamo umuntu agutera uzaza akazavura igihe abo bana babo bazaba bamaze bari mu gutembera bajya mu Rwanda ndavuga bari Burayi nta gihe ikintu cyiza nta gihe imfashanyo nubwo yabihabwa umugome nka Kagame ibyo ari byose ntatuvumunyukira tuzaba uko tugera kuri rubanda ariko nibura rubanda igashobora kugira ikibonaho gukora politiki yabanga mwabo gukora politiki y'igihinda mugisha ntabwo ari politiki nyayo u Rwanda ni urwacu u Rwanda ni abanyarwanda kuvuga ngo barukupire bagire iyo ni politiki ya turatugabane niba byanze bimeneke ntabwo ari Kagame wawihima ahubwo wawihima abanyarwanda njyewe inkunga abafaransa bajyanyeyo rwose ndayisariwa ndayemera bakomereza ahubwo batanagarukira naho ngo batangire mushyire n'igitutu bavuge bati ariko hari n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu izo ni inshingano zacu abantu baba mu Bufaransa abegereye abadepite aho kugira ngo mujye mu myobo ngo ngaho impapuro zayibuka zaje nimuhaguruka musanga abadepite mubabwira muti binibi dore uko bimeze nuko politiki ibone gukorwa u Rwanda ruzakomeza kugira umubano mwiza n'abafaransa kandi ruzabugire n'ahandi tubigizemo uruhare murakoze
urakoze cyane comrade epi make ku magambo meza kandi numva abanyarwanda babiraje umusaruro ryafasha benshi Ali Abdul Karim dusoza muri alliance muri politiki dukorana n'andi mashyaka ndizera ko ari ikintu murimo gutekerezaho kugira ngo mufatanye n'abandi kugira ngo nimucike intege ku byakozwe na Macron ahubwo mubibone ko ari opportunity kandi ibi ntabwo ari igitangaza kuba ibihugu bifata umuvuno bitituye kuzura umubano n'ibindi bihugu natwe muri opposition twari kuvuga tuti turi demarika dute kugira ngo ntidusigare inyuma nk'amateka tugendane naho bageze ntibabone gusa ko bubaka umubano mwiza na Kagame ariko boke na opposition dukomeze tugire za opportunite yo kubona rendezvous tubasobanurire politike mbibi ya Kagame Kagame arakora ibyo ku gipimo cyiza kuri we ariko natwe ntitwumve yuko ijuru ryatuguyeho hari abumva yuko byarangiye ariko njye mbabwira nti no n'opportunite kuri twebwe kugira ngo tubwire abafaransa n'ibindi bihugu ko twaba abantu bazima kuruta Kagame iyi ni nk'abantu bari mu kibuga cy'umupira bakina urasikoringa uyu munsi muri basikete ugatsinda umukino wa mbere ntaza agatsinda uwa kabiri ugatsinda uwa gatatu utsinze imikino ine akajya muri playoff undi agakomeza kubera icyo abantu muri poza bamva yuko ngo byaca nk'amabere kumva yuko Macron yakoze ibi bo bakumva yuko bisa nk'aho abafaransa babaye bagambanye comme de Ali Abdul Karim
Serge urakoze cyane nshimire pimake ku gisobanuro atanze Serge mbere na mbere twebwe ihuro nyarwanda ntago ryaziye impunzi iki kintu gisobanuke ryaziye umunyarwanda hari hose iyo tuvuga bino biganiro byacu wanza wumva no mu masengesho dusenga n'ibyo dukora tuba tuvuga tuti dufite abanyoboke bacu bari mu Rwanda hariya bafite abana bashaka ngo bajye kwiga bafite ibiki byose bari abantu bari muri FPR byanze bikunze bazaza baze mu ihuriro nyarwanda bazaza bajye mu mashyaka yandi ya opposition umunsi ririya ryato rimwe ryitwa FPR ryavuyeho muri bukamerende iryato
ubwato bwa muvoma
ubwato bwa muvu munsi ruvaho abari barimo nibo bahindutse MDL nibo bahindutse PSD nibo bahindutse PL nibo bagize nabariya rero munsi babonye uko bisanzura bazagira iki bazagana ishyaka cyangwa organization cyangwa political mpuza bibonamo kumva rero umuntu avuga ngo makoro kujya mu Rwanda cyangwa yagiye mu Rwanda ngo mu byite nk'akababaro oya ubwo ni uburenganzira opportunity iri Serge iyi ni byo twita imitekerereze mishya ari ibintu bamwe abantu batatwumva bakumva ngo turi ibintu turimo ntabwo bibona ariko icyiza cyacu burya ngo time is the best judge kandi time ituma abantu bagaragara icyiza cyacu iyo yashyize igihe tuba proven right iyo igihe n'igihe gusa tukaba proven right Serge iyo mba n'Ubongereza abanyamerika aba Australia aba European Union bategera Kagame cyane ntabwo bari kumumenya bamumenye kuko bamwegereye kuko bajyayo wibuke bahaga Kagame direct budget support baramumenye bamuvaho Ubufaransa Kagame yarahanganye nabo ntabwo bwamumenye neza urureka mumwegere ubone ikiba ntabwo ari bonyine ejo wundi wabonye ko Kagame yembarasinze Tshisekedi ariko pimera ngiye kazi ari kuba amuri kure ntabwo yari kubona opportunity yo kumembara ya singa reka rero n'umwegere we turabizi ntashobora guhinduka Kagame ni Kagame yarenze igaruriro na gatsiko ke ntibazagarara kwicyo bazica abantu n'abafaransa bariyo nk'uko pimera yakubwiye hariyo embassy irimo kubireba nta kundi so kuri twebwe abajyayo tuzababwira tuti yes murimo gufasha murimo kugira ibingiti ariko y'amafaranga yabuze wibwire Paroma y'Ubufaransa muyegereye ko amafaransa bayibye mubwire paroma y'Ubufaransa muti murimo kumuha imfashanyo ariko arimo kwica abantu challenge rero ntabwo iri ikibazo ntabwo ari uko Ubufaransa bwagiye gufasha u Rwanda cyangwa bwagiye gufasha bene wacu turimo guharanira ngo turimo gutabara challenge iri kuri twebwe kugira ngo tube maso tugaragaze ibitarimo kugenda twabivuze turimo kubikora hano nyuma murimo kubona ukuri batangiye kubona ariko tugomba kwiyuha kuya tukazinga sleeves zacu tugakora diplomasi nyayo ntituzakora ikosa na rimwe ryo kwifuza yuko abantu bari mu Rwanda babura icyo barya abantu bari mu Rwanda bajya mu byago kuko ntabwo aribo kibazo ikibazo kiri ku bantu bake batagera ku gihumbi nabo babashyize ku nkota Serije ndashaka challenging umuntu wabara ngo makore yagiye mu Rwanda yakoze ibiki iba koko ari abantu bavugisha ukuri atari uvuga ngo barimo kubeshya hanyuma se kuyo bafashe idamange dutabara tugasakuza hari mu Rwanda kuyo bishe kizito dutabara tugasakuza ntiyari mu Rwanda kuyo bafashe bahati abantu batabara bagasakuza cyangwa bataka akanyereza bari mu Rwanda politiki iriho ubu ngubu
Kasera Muhanga
ntago politiki iriho ubu ngubu ari politiki yo kwireba itumake bivuze neza politiki y'ihuro nyarwanda ni politiki ya twese ni iki naho buri munyarwanda ari ku isi ariko cyane abari mu gihugu kuko niho ari abanyarwanda benshi nibo duharanira bariya abasirikare n'abana b'u Rwanda bariya abasirikare ba FPR RDF n'ubwo FPR RDF Rwanda Defense Force n'abana b'u Rwanda tugomba kubereka yuko uriya mupresida atabereye u Rwanda atababereye kuba commander in chief tugomba kubereka yuko bamwe mu babayoboye barimo kwica abanyarwanda barimo nabo kubica tunabereka ibimenyetso bigaragara yuko bafunze abajenerali bagenzi babo abajenerali bafunze ingaruzamuheto baguma babafunga bakabafungura bafunze ababatraininze abakuru babo ibiki byose barimo kwica n'abavandimwe babo tukabwira ibyo nuko ntabwo bakwiriye kubikora ntabwo bibigisha rero ube ushaka ngo bape nabi ntibamere neza tugomba kubahumuriza tukabereka yuko twebwe icyo tugamije icyo turwana nacyo mu buyobozi ntabwo turwana n'umunyarwanda ni ubuyobozi bubi icyo turwana nacyo ntabwo turwana n'umunyarwanda so ibihugu by'amahanga rero bigomba kutubona nkatwe nk'abanyarwanda kuko turi abanyarwanda nibyo tukabereka yuko turi alternative ntabwo bakwereka ngo alternative urimo kubwira ibihugu ngo ntimusange u Rwanda ntimugane u Rwanda
bwaje ukababara no niyo mpamvu wabonye twarwa nje Commonwealth ahubwo twayitekereza nka opportunity yo kwereka ibitarimo kugenda mu Rwanda kandi byaragaragaye n'uyu makorona avayo nzi yuko mu rwego rwa diplomasi tuzamwira tukamwereka yes wabonye biriya ariko warakoze cyane kujyayo wakoze ibikorwa ariko hari n'ikindi noneho rero bino bintu kugira ngo bigire birambe kugira ngo nawe ntuzaze ngo usabe imbabazi serije n'ibyo natangiriyeho nawe ntazaze ngo tuvuge tuti basigikiye umwicanyi aguma yica abantu bemereye umwicanyi kuza guhotera abanyarwanda bahungiye mu Bufaransa kubatoteza cyangwa kubagira ibiki ugomba guhinduka ukamwangira ukamubwira kandi dire uti nyamune sigaho bintu urimo gukora fungura urubuga rwa politiki so magambo make serije iyi ni opportunity yacu ndabizi ku bantu badatekereza mu buryo buri hejuru cyane ntabwo bashobora kubireba ariko ku muntu uri smart urimo gutekereza mu buryo buri hejuru cyane ni opportunity yo kuba n'u Bufaransa noneho bugiye kureba Kagame bukamwegereza bugashobora kumubwira kandi bukamuha karoti ariko ubona muhana Ken natwe dukora akazi igomba kurwa natwe rero urakoze cyane Serge mwakoze cyane ikiganiro cyiza kandi mugire weekend nziza mwese n'abadukurikiye mbashimire urakoze cyane Serge net match yakoze
comrade reka mbashimire mwese mwagize urari mu kiganiro shimire comrade Ali Abdulkarim shimire comrade Epimache na Mushobora shimire abadukurikiye namwe mukurikira mutavuga ubutumwa bumwe muri hano nta mwanya wo kubusoma ariko kuko igihe cyaturangiranye ariko bigaragaza yuko baravuga ngo boroboro ni rwo rugendo cyane cyane Epimache bati wadusekeje cyane ariko nubwo dusetse ariko birimo kuri n'ubwenge ndumva biba byumvikana igikwiye gukorwa ndakeka ari Laura Sema avuze ati uburo bwinshi ntabwo bugira umusururu hari wambwiye ati rero ntimuta umwanya ku bantu baba bavuga ibindi mwe mushyira imbaraga kuri gahunda zanyu wenda nizo tuzabona ko zifite umusaruro abanyarwanda nabo ntabwo ari ibicucu ntabwo ari ibicucu kandi burya ni nabyo navuze ni nk'umukino wa basikete utsinda umukino wa mbere undi agatsinda wa kabiri undi agatsinda wa gatatu ukajya muri playoff utsinze the best of seven akagenda akavansa ntabwo ari byo ariko ntabwo ari nabyo nifuza ko abanyarwanda tufata ubuzima bw'abanyarwanda tukabukina nko mu mikino ahubwo tuvuge tuti buri wese yiegzamine yirebe arebe ibyo avuga buri munsi arebe ibyo akora none umunyarwanda ahitemo ariko biragoye ku munyarwanda kuko dufite ubwo burenganzira ntawe ntegeka cyangwa mbwira ngo navuge ibi n'ibi uwa mungu yambwiye ngo ntabwo mvuga ngo natuye ngo ndavuga mu migani oya ndavuga ikinyarwanda wese aracyumva ariko dushishoze twumve dutekereze twumve igikwiye n'igikenewe mu banyarwanda imyaka yari ibaye 27 abanyarwanda bataka bavuga bati muraje ese muri hehe tuzaza mu kiganiro gitaha Epimache wakoze ari wakoze namwe mwese mwateze amatwi mwakoze mu nyemerero dusoreza kuri mugoroba comrade turabakunda nawe ubutaha ubwo nizere ko ihuriro rikomeje kandi gupanga ripangira abanyarwanda kugira ngo tube muri aka kaga kuko baravuga ngo tumaze igihe dutanga icyizere ariko nta bikorwa ibyo bikorwa bizagaragara ryari tuzabiga nawe mu biganiro bitaha tubona twibukiranya wewe ibyo twakoze hari igihe banavuga bati tubakurikiye imyaka myinshi ariko ntabwo tubona umusaruro ubwo wenda ku wa gatanu tuzagira tureba twibutsa abantu ibyo twakoze kugira ngo barebe ko ibintu bifite tape bifite aho biva n'aho bigana ntabwo ibintu bizira umunsi umwe kandi ibi byose byakozwe hari uruhare twabigezemo mwagezemo ndizera yuko nta wavuga ngo ntacyo twakoze gihagije mwakoze cyane mwese ijoro ryiza weekend nziza ubwo nawe ubutaha dukomeza mu biganiro by'ejo ku gatandatu no ku cyumweru Serge Ndayizeye na Ali Abdulkarim zina Epimache na Mushobora turabakunda nawe ubutaha
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura kiri mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari No, 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 nibiriye mwiteme nihurukira mwita abantu nabaza zikomye namba rumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro
inyamamari hose iraganje intwaro yacu ni demokrasi ijyanye n'itara